The sermon position in Christ was delivered on Sunday morning, May the 22nd, 1960, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi indawo kuKristu washunyelwa kusasa ngecawa umhlawumbi 22 kuMeyi we-1960 kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, eMelika.
Good morning, class.
Neville, bhotani bafundi.
We're very happy to be back again to greet you again in that all-sufficient name of the Lord Jesus.
Siyavuya kuba lapha kwakhona ukuza kunibulisa kwakhona ngegama elanele konke lenkosi uYesu.
Trusting that you've had a great week of His praises and blessings.
Sithemba ukuba nibe neveki emnandi yokudumisa neentsikelelo zakhe.
Just coming in this morning, I met a little boy there and he gave me a little plaque of the guarding angel watching over two little children.
Ndingena kusasa nje ndihlangene inkwenkwe encinane phaya, yazi yandinika umfanekiso omncinane wokuncanyathiselwa kwengelosi eyalusayo yaluse abantwana abancinane ababini.
I didn't know that that was the Dalton, little Dalton boy.
Kwaye bendingazi ukuba leyo ibiya kwaDalton, inkwenkwe encinane yakwaDalton.
Here a few weeks ago, or about 2 weeks ago, there was a father, Christian father, asked for his teenage daughter that was not yet a Christian.
Kwaye apha kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo okanye kwezimbalwa malunga neveki ezimbini ezidlulileyo kwakho utata. Utata umKristu wabuza malunga nentombi yakhe kubudala obuphakathi engakabi ngomKristu.
While I was standing in the prayer line, and the Holy Spirit said to her, I give you your child.
Ngelithuba wayemi emgcini wokuthandazelwa, waze umoya oyingcwele wathi, ndikunikile umntwana wakho.
Here she is this morning, saved and baptized in the name of the Lord Jesus, sitting on the platform. Just as the Holy Spirit said.
Kwayole kusasa nje isinziwe ibaptiziwe egameni lenkosi uYesu ihlele qongeni njengoba umoya ingcwele watshoyo.
And the other children are all sitting around.
Kwaye abanye abantwana bahleli apha jikelele.
And all the Dalton family is happy.
Ndiyalwazi ukuba usapho lakwaDalton lonwabile.
See the little lady there that they had prayer for the baby last Sunday thought was going to die.
Yabona inenekazi elincinane phaya abenza ukuba lithandazelwe usana kwixa epheleleyo ecinga ukuba uyakufa.
I see still with us this morning and we're so happy for that sister.
Ndiyabona ukuba lisenathi kusasa nje. Kwaye siyavuya kakhulu ngenxa yaloo nto dade.
They thought it had muscular dystrophy and it didn't have it.
Babecinga ukuba lunesifo sesihlunu i-dystrophy lwaye belungenaso.
So we're very thankful.
Ngoko sinombulelo kakhulu.
See all of our good friends.
Sibona zonke izihlobo zethu ezithandekayo.
I remember this man here coming to me on a special interview at Chautauqua one time, I believe.
Ndiyakhumbula ukuba le ndoda yakeza kum ngodliwanondlebe lwesikhawu at Chautauqua ngathuba lithile. Ndiyakholwa ukuba kwakulapho.
I had breakfast with you and your wife and children. I believe it, or you and your wife, or children, yes, too.
Ndandikhe ndadla isidlo sakusasa nayo kunye nenkosikazi yakho nabantwana. Ndiyakholwa. Okanye nguwe nenkosikazi yakho, okanye abantwana. Ewe nabo.
Middletown, I forget that name, so I just call it Chautauqua, yes, sir.
A Middletown, kodwa sonke, ndiyalibala elo gama, ngoko ndiza kubiza njengoba iChautauqua, umhlekazi.
Many of my good friends.
Abaninzi bohlobo bam balungileyo.
Brother Charlie Cox and Sister Nelly, over here, who's been a second home to me, and you could be my own children.
Umzalwana Charlie Cox, no Dade Nelly ngaphaya, aba behleli belelinye ikhaya kum. Kodwa ungekho nto ningangabantwana abangabam.
I go down there, of course, spend most of my time of relaxing down there.
Ndiyehla ndiye apho kulapho ndichitha khona ixesha lam elininzi lokuphumla phaya ezantsi.
He's the best squirrel hunter in Kentucky when I'm in Indiana.
Ungoyena mzingeli ukhoyo onomatsi basemithini eKentucky xa ndiseIndiana.
And Charlie, I'm telling you, I'm just longing, feeling awful much like I ought to catch a few of crawfish or striped bass before it got up there.
Why go to Indiana as a Charlie? They're clever and long as they're like an end and like a cool and gong garden like a bomb as a ball as a crepe is okay and you pass as the meat and a palm go back. Kalipanga Pagat.
I really feel like I could stand it a lot.
This bang and then and got in again the melon and no needs.
Brother, Harnett from South Carolina.
Umzalna Panel Pa Annette Ovela Elui Mzanzi Carolina.
And brother, well, just the many different ones here from different places that come in this morning to visit with us.
Kunye Umzalwana Kebaninzi kakhulu abahlukeneyo apha abavela kwindawo ezahlukileyo abathebeza kusasa nje ukuza kusityelela.
You know, we don't have any regular membership here. We just have fellowship, one with the other.
Uyazi, asinabulungu buqhelekileyo apha. Sinobudlelane nje omnye nomnye.
By the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all unrighteousness.
Ngeli thuba igazi likaYesu Kristu, unyana kaThixo, lisihlambulula konke ungalungisi.
Now, we are having a wonderful study, just glorious.
Ngoku sinokufundisisa okumangalisayo okuzukileyo nje.
And we are, at least I'm enjoying it, and I know all you are enjoying it too.
Kwaye sithe okokwam ndiyaqonda nje ukuba ndiyalivuyela kwaye ndiyazi ukuba ninonke niyalivuyela nani.
I get started sometimes through the day to speak about it or read about it.
Ndiyaqalisa ngamanye amaxesha imini yonke ukuthetha ngalo okanye ukufunda ngalo.
I get about 2 verses and I get started through the scriptures and the first thing you know, I'll jump in from Genesis to Revelation still going.
Ndifumana malunga nesibini sevesi ndize ndiqalise kuso sonke isibhalo ukuze into yokuqala uyazi ndifunde ukusela kuGenesis ukuya kwisityhilelo ndisaqhubeka.
And you know, I'd like to take a time where we could get on the book of Hebrews.
Kwaye uyazi ndingathanda ukuthabatha ixesha apho nokuthi apho sinokuthi singene kwincwadi yamaHebhere.
And take just like, well, when squirrel season comes in, by set about all this, you know, and go on through until time to go overseas.
Sise sithabathe nje kulungile xa ithuba lokuzingelwa koonomatsi basemthini lingene njengose malunga noAugust uyas ndize ndiqhube ndide belithuba lokuya phesha kolwandle.
Just each night on the book of Hebrews or the book of Exodus.
Ubusuku ngabunye incwadi yamaHebhere okanye incwadi ye Exodus.
How God Exodus bringing out his people out of Egypt. An Exodus.
Indlela uThixo Exodus ukupha abantu bakhe iphutha imfuduko.
Very beautiful type of us now getting ready for our Exodus.
Umzekelo omhle wethu silungiselela imfuduko yethu.
It's such a beautiful thing.
Injalo, oh, into enhle kakhulu.
The whole scripture just ties together into one big story.
Isibhalo siphela siyathungelana nje kwaye silibale elinye elikhulu.
Now, this morning we're still in the book of, we're going to take the first 3 chapters of the book of Ephesians.
Ngoku kusasa nje sisesencwadini ye besa kuthabatha izahluko ezithathu zokuqala zencwadi yamaEfese.
Paul's letter to the Ephesians, the Ephesus, trying positionally placing the church.
Ileta kaPaulus eya kumaEfese, eEfese ezama ukulibeka ngokwendawo zalo ibandla.
And just before we approach it, could we just spare another moment or two for prayer just before we do?
Kwaye singathi nje phambi kokuba sisondele kuyo sichithe nje omnye umzuzu okanye emibini emthandazweni njengaphambi kokuba senze njalo.
Oh Lord our God, we are coming into thy presence now.
Oh Nkosi Thixo wethu, siza ebusweni bakho ngoku.
As unworthy as we are, yet we know that there is a blood sacrifice there waiting.
Singafanelekanga sinjengoba sinjalo koko siyazi ukuba kukho igazi ledini elilapho lilindile.
Cleansing us from all uncleanness and presenting us before the Father blameless. faultless.
Lisihlambulula konke ungcola lisizisa phambi kobawo singena siphako singena bala.
Not nothing that we could ever do to merit this.
Kungekho nto esasinokuba nako ngayo ukulingana oku.
But because that Jesus has done this for us, we bow humbly to his presence and his name.
Kodwa ngokuba uYesu wasenzela oku sithoba ngokuzithoba phambi kwakhe ngegama lakhe.
Asking that you'll send the Holy Spirit this morning in our midst.
Sicela ukuba uthumele umoya oyingcwele kusasa nje phakathi kwethu.
And as not being a theologian or knowing how to set scripture in order.
Kwayena njengokuba ndingeso sifundiswa seza kwalizwi okanye nisazi ukuba simiswa njani na isibhalo ngendlela.
But just enthused and grateful to the feeling of the Holy Spirit as it moves through my being.
Kodwa njengokuba nomdla nokuba nombulelo wokuva ukamoya oyingcwele njengokuba uhamba kubuntu bam.
May it bless all of us together as we read thy written word, that it might become to us life eternal.
Wanga ungasikelela sonke njengoba sifunda ilizwi lakho elibhalweyo ukuze libe nokuba bubomo obungunaphakade kuthi.
Grant it, Father, we ask it in Jesus' name and for Jesus' sake. Amen.
Siphe oko bawo sicela egameni likaYesu nangenxa kaYesu. Amen.
Now, I might say in here first that if any time that I might say something that would be disagreeable, not setting just right.
Ngoku ndingathi apha kuqala ukuba kungenzeka nangaliphina ixesha ndibe ndithethe into engavunyelwana ngayo ndingayibeki ngendlela nje.
Maybe absolutely wrong to your teaching or something that you could not agree with.
Mhlawumbi ibe iphosakele ngenene kweyakho imfundiso okanye into ongavumelaniyo nayo.
I'm trusting the Holy Spirit that you'll make it so seasoned and so sweet until there'll be no offense at all.
Ndithembela kumoya oyingcwele ukuba uya kuyenza ukuba ivakale ibe mnandi kude kungabikho sikhubekiso konke yabona.
It'll be through love and fellowship. That's what it's meant that way.
Ukuze ibe ngothando nobudlelane kube yilonto eyiyo imiselwe ukuba ibe lolo hlobo.
And this all began with the sermon last Sunday, I believe it was last Sunday morning, as the rejected king.
Kwaye konke oku kuqala ngentshumayelo yecawa epheleleyo ndiyakholwa ibiyo kwicawa epheleleyo kusasa ethi ukumkani owaliweyo.
Have anybody got the tape yet?
Ingaba kukho umntu osele nalo elo cassette?
I think they've got them and you can have them if you wish them, the rejected king.
Ndiyacinga ukuba banawo kwaye ndingawafumana ukuba niyanqwena ukumkani owaliweyo.
Now just a few days and we'll be beginning at the Middletown, Ohio.
Ngoku kwintsuku ezimbalwa nje sakuqalisa iphaa phezulu eMiddletown, Ohio.
We want all that has a vacation station for that time to be sure to meet with us there because we're expecting a great time of fellowship at Middletown, Ohio.
Sifuna bonke abane holidays zabo ezibekelwe elo xesha babaqiniseke ukuba bahlangana nathi apho. Kuba silindele ukuba nethuba elimnandi lobudlelane eMiddletown, eOhio.
Dr. Sullivan is the chairman, I think, of the committee.
Ugqirha Sullivan nguye usihlalo ndiyacinga wekomiti.
And there'll be five nights of it. I'll be preaching as the guest speaker at the International Convention of the Interdenominational Church.
Kwaye kuyakubakho ubusuku obuthathu bayo ndiya kube ndishumayela njengesithethe silundwendwe.
And then after that will be our own meeting from then on.
Ukuze emva koko ibe inkonzo yethu kusukela ngoko.
We have got it staged till the 12th.
Sinayo imiselwe umhla weshumi elinesibini.
But under the understanding that we may go on through even another week after that.
Kodwa phansi kokuqonda kuba sinokuqhubekeka side sidlulele nakwenye iveke emva koko.
Just depends on how the Holy Spirit leads.
We
all want to be led by the Spirit. Just what the Spirit says do, then do it quickly. And let's remember, while we're obeying the Spirit, one great lesson that we want to learn is never be hastily.
Amen.
Take your time. Have faith. If we have asked God anything, remember God answers prayer.
Kumbula uThixo uyawuphendula umthandazo.
He does it in his time. The way it's best makes it work just right for us.
Oko kwenza ngexesha lakhe, eyona ndlela ingcono. Oko kwenza kuba kusebenze ngokukho kuthi.
And if that isn't so, then what are we doing here this morning?
Waye ukuba oko akunjalo, ngoko ingaba senza ntoni apha kusasa nje?
What are we claiming Christianity for?
Yintoni esibanga ubuKristu ngenxa yayo?
God, this isn't the word of God, then it isn't true, then we are found among people most miserable. I'm so glad to join hearts with many here that know that this is the infallible word of God.
Then
it is every word the truth, every word of it, every phase of it.
Ngoko lona lilizwe eliyinyaniso, ilizwe lilonke lalo lokugqibela, isicashulwa ngasinye salo.
And with the grace of God, have been privileged to view the land.
Amen.
To which someday we shall travel.
Kwaye ngobabalo lukaThixo njengokuba ndibe nelungelo lokubona ela lizwe esiyakuthi ngenye imini siye kulo.
Yes, see, people don't know what depressing times comes with this type of ministry.
Izolo abantu abazi kuba aqina ingqondo njani na amaxesha olungiselelo ololu hlobo.
I got real depressed and I said to the wife, I wish I could just go on.
Bendiqineke ingqondo ngenene ndaze ndathi kwinkosikazi ndinqwenela ukuba ndibe benokuqhubela phambili nje.
She said, why you say that, Bill?
Yathi kutheni uthetha loo nto nje, Bill?
I said, oh, here I have troubles and things.
Ndathi, oh, apha ndinenkathazo nje nezinto ezininzi.
And then seemed like the Holy Spirit said, are you trying to bypass him?
Kwaze kwakhangeleka ngathi umoya oyingcwele uthe, uzama ukuzidlula ke.
Are you trying to dodge him?
Ingaba uzama ukuziphepha, yabona?
No, I said, just let me stand right up in the face of all of it and face it out. See, just
hayi, ndathi mandime nje kanye ebusweni bazo zonke ndijongane nazo, yabona nje, yabona?
It's so much better.
Kungcono kakhulu ke.
Honestly, truly, I say this by eyewitness. That just after this life is over, we enter a land that's beyond anything that anyone could think.
Ngenene, ngenyaniso, ndikuthetha oku nje ngengqina elibonileyo, ukuba nje emva kokuba kuphelele ubomi, singena kwilizwe elingaphaya kwayo nantoni na nabani na nokucinga ngayo.
And if there be any strangers here, I trust that you do not. I pray to God that you do not consider me a fanatic.
I
want, if anything, is to be honest and to tell the truth.
And
what good would it do me to tell something that was wrong when There's so much to hear this truth.
Why be kuyakubala uncedo luni kum ukuba nicele into ephosakeleyo ngelithuba kukho ungaka ukulapha kwinyaniso.
Why we have to tell anything wrong about it, see?
Tina kutheni ukuba sivume ukuthetha nantoni na ephosakeleyo ngayo, yabona?
It's just truth.
Inan nje.
Then no wonder I believe Paul was caught up into the third heaven.
Kwaye akumangalisi ndiyakholwa ukuba uPaulos wathathwa wenyuselwa kwizulu lesithathu.
And he saw things that it wasn't expedient for him to speak of.
Waza wabona izinto ekwakungavumelekanga kuye ukuba athethe ngazo.
And one day he said, "I has not seen, ear has not heard, or has it either entered the heart of man, what God has for them in store that love him."
Kwaye ngenye imini wathi iliso alibonanga indlebe ayivanga okanye azanga zingene nasenhliziyweni yomuntu izinto uthixwanazo ezigcinele abo bamthandayo.
Oh, we're just living.
Oh, yaphila nje.
We're living in a dump pile down here, that's all. Just a rubbish heap full of smoldering smoke from filth.
Siphila nje kwimfumba yezinto ezilahlweyo apha ezantsi kunjalo. Imfumba yenkunkuma nje ezizele umsi smoldering. Uphuma engcole.
Even if we are not contaminated with it ourselves, we are living in it, where the smoke is coming from, smoking embers of sin.
Where nokuba ineneni thina asingcolisekanga nguwo kwethu siphila kuko apho umsi uphuma esonweni.
One of the most sickening things I can think of is an old city dump, a burning.
Enye yezona zinto zigulisa kakhulu nokucinga ngayo yindawo endala yokulahla inkunkuma yasesixekweni evuthayo.
Was you ever near one?
Wakhe wasondela kwenye yazo.
That horrible, contaminated smell of smoke coming up through all kinds of filth.
Iyoyikeka ivumba elingcolileyo lomsi linyuka kuyo yonke inhlobo yokungcola.
Then you get a breath of it and it just turns you around.
Kwaye ufumana ukuyiphefumla.
I remember having to go down to New Albany, down on the below 18th Street there where the old dump used to be.
The Kumbula kunyanzelekile ndihle eNew Albany ezantsi kwiphantsi kwesitalato sesibhozo phaya kulaa ndawo yayikade indawo yokulahla inkunkuma endala.
And I'd have to click down in there and read meters.
Kwaye kwakufanele ndiyokuhlanganisa apho ezantsi phakathi.
And I just dreaded the day when I was Route 18, when I had to take that down in there, because it was the smell, that horrible smell. Yet, laying out on there was bodies of rats and dogs and everything, you know, that was smoldering and that old smoke coming up to it.
Kube kwakungqengqe apho imizimba yempuku nezinjana yonke into yazi ezazibolile naloo msi mdala unyuka uphuma kuzo.
Yet that is what this life is compared to. That's best.
Ngoku phofu yiloo nto obubomi obuthelekiswa nayo kokona kungcola kwake kwakho.
Just a smoldering sin just smells from everywhere, as it was spiritually speaking.
Ubola nje isono sinuka sivela kuyo yonke indawo njengoba kwakunjalo asithetha ngokomoya.
But oh, where the wind is going free and everything is lovely and peace and joy and eternal life just across the river.
Kodwa oh apho uvuthu sakhona umoya ngokukhululekileyo yonke into ithandeka iseliqolweni novuyo nobomi onginaphakade apha ngaphesheya komlambo nje.
But we are in a battle.
Kodwa sisedabini.
So let's not just lay down and say, let's hurry up and get over there. Let's bring everyone with us that we can bring.
Ngoko masingangqeni nje sithi masingxame siyokufika ngaphaya. Masizise wonke umuntu kunye nathi esinako ukumzisa. Ewe.
And now the purpose of these lessons is to anchor those that have already come across the land.
Kwaye ngoku injongo yezi zifundo kukumilisela abo sele beliwelile ilizwe.
The purpose of this studying this book of Ephesians is to positionally place the church where it absolutely stands in Christ.
Injongo yezi zifundo le ncwadi yamaefese kukubeka ibandla ngendawo yalo apho limi khona ngokupheleleyo kuKristu.
It is a type of the Old Testament and the book of Joshua, where Joshua lauded.
Ingumzekelo weTestament endala nencwadi kaYoshua. Apo Yoshua wathi wababela khona.
Last Sunday we had it, where Joshua lauded the land to each man.
Kwicawa epheleleyo besifumene apho uYoshua wabakhona umhlaba esabela indoda nganye.
He done it by inspiration.
Kwaye wayenza loo nto ngempefumlelo.
How Moses was brought the people out of Egypt, the garlic leek.
Indlela uMoses awathi wabazisa abantu ebakhupha iyiphutha, ikonofolo, ilike.
Out and gave them a place to where God had promised 400 years later, or 400 years before, that He would bring them into a place of goodly land flowing with milk and honey.
Bapuma waze wanika indawo apho uThixo athembisa khona kumakhulwamane eminyaka emva koko, okanye kumakhulwamane eminyaka ngaphambi koko, ukuze abazise kwindawo kumhlaba olungileyo obaleka ubusi nobisi.
And Moses led the children of Israel right up to the land, but did not take them over.
Kwaye uMoses wabakhokela abantwana bakaIsrayeli ebasa kumhlaba onguwo, kodwa akabawelisa.
And Jesus, to the spiritual, to the people that we have been promised the Holy Spirit since the beginning.
NoYesu kwabamoya abantu abaya kuthi sithenjiswe ngomoya oyingcwele ukusukela ekuqalekeni.
Jesus led us up to the promise.
UYesu wasikhokela wasinyusela kulo idinga.
But our Holy Spirit came as Joshua to take over and lead and direct and to possess the land or possess the church.
Kodwa umoya oyingcwele weza njengoYoshua ukuze asiwelise, akhokele, abonise nokuze awuthabathe umhlaba okanye alithabathele kuye ibandla.
We find out basically then that in our
sifumanisa ngokweseko ngoko ukuba kokwethu.
Now here's where maybe people might think that I am rude and trying to disregard brethren.
Ngoku nako apho mhlawumbi abantu basenokucinga ukuba ndikrwada naye ndizama ungabi nantlonipho kubazalwana.
I am not.
Andinjalo.
God be my judge, I am not.
UThixo makabe ngumgwebi wam, andinjalo, yabona?
I'm only trying to point out something that is a truth.
Yes.
Ndizama nje kuphela ukukhomba into ethile eyinyaniso, yabona?
We have chosen leaders of man instead of leadings of the Holy Spirit.
Sinyule inkokeli zabantu endaweni yokukhokelwa, yokukhokela yokukhokela kukamoya oyingcwele.
We have wanted man to lot out our part and to lead us.
Sifune abantu ukuze basabele yethu inxaxheba basikhokele.
Denominations like Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ, Pentecostal, and different denominations to set an organization as an example, and we follow that.
Amahlelo anjengewisile iBaptist, iPresbyterian, iLuther, ibandla likaKristu, iPentecost namahlelo ahlukeneyo athenza umbutho njengomzekelo. Kwaye silandela loo nto.
But we are nowhere in the Bible are we to do such as that.
Kodwa thina si akho ndawo eBhayibhileni esixelelwa ukuba senze into enjalo khona.
There isn't one text of scripture in all of God's Bible where He ever organized the church.
Akukona isicashulo esinye sesibhalo kuyo yonke iBhayibhile kaThixo apho wakhe waqokelela khona ibandla.
Or where He ever spoke of an organization.
Okanye apho wakhe wathetha khona ngombutho.
Not one place in the Bible.
Akukona endawo enye eBhayibhileni.
Always contrary to it.
Kodwa isoloko ichasene nayo.
He doesn't want us to be fashioned like the things of the world.
Akafuni kuba similise ngokwezinto zehlabathi.
He wants us peculiar, set aside.
Ufuna ukuba sibe ngabangaqhelekanga ababekelwe bucala.
I don't mean now to be silly, as we call it.
Andithethi ngokuba ukuba sigeze njengoba sikubiza oko.
I mean to be a called out people.
Ndithetha ukuba sibe ngabantu abakhutshiweyo.
Oh, blessed holy nation. Living lives that's above reproach.
Oh, isizwe esingcwele sisikelelekileyo siphile ubomi obungenhla kwehlazo.
Acting, behaving ourselves just like he would working in us.
Sisenza siziphethe kanye njengoba beyakwenza esebenza kuthi.
For we are his workmanship created in Christ.
Amen.
Unto good works.
Ngokuba singumsebenzi wakhe sidalelwe kuKristu Yesu ukuze senze imisebenzi elungileyo. Ngoku ngokuhlwango lwesithathu abaninzi kuni bebengekho apha ngokuhlwango lwesithathu.
But we got into the, I believe it's the third verse, not the fifth verse.
Kodwa singene kwi ndiyakholwa ukuba yivesi yesithathu okanye hayi ivesi yesihlanu.
Unto the adoption or placing of the people.
Uye ekwenzeni onyana okanye ukubekwa ngendawo kwabantu.
How did God trying to place his people?
Indlela athi ngayo uThixo ezama ukubeka abantu bakhe ngendawo zabo.
And when God places one, then all the whole church wants to be like that one.
Waye uThixo ethe wambeka omnye ngoko lilonke ibandla lifuna ukuba njengalowo.
Have the same kind of things, do the same things.
Lube nohlobo olunye lwezinto lenze kwa into enye.
We are cut out different, we're made different, we are nature different, and we are positionally placed different.
Senziwe sachakwa ngendlela eyahlukileyo, senziwe sahlukana. Sikhuliswe ngendlela eyahlukileyo kwaye sibekwe ngokwendawo zethu ngendlela eyahlukileyo.
Each one for a different work.
Mntu ngamnye senzelwa umsebenzi owahlukileyo.
Maybe one for just a little kind of a work, another for a large work.
Mhlawumbi omnye senzelwa nje uhlobo oluthile lomsebenzi omncinane, omnye senzelwa umsebenzi omkhulu.
I believe it was David or one of the prophets, I forget now.
Ndiyakholwa ukuba yayinguDavide okanye omnye wabaprofeti, ndiyalibala ngoku.
I would rather be a doormat at the house of the Lord.
Yes,
amen. Than to dwell in the tents with the wicked.
Wathi ndinyule kanye kuba lukhuko lwasemnyango endlwini yenkosi kunokuba ndihlale ezintenteni nabakho nabangendawo.
Now we're going to stop just a second on the adoption, the fifth verse, trying to get down as far as we possibly can on it.
Ngoku sakumako mzuzwana ekwenziwe nonyana ivesi yesihlanu sizama ukuhla sifike apho sinokuthi sibe nokufika khona.
But I remember the theme, it is altogether on placing.
Kodwa ngoku khumbula umxholo wonke uphelele kukubekwa ngendawo.
How many understand that?
Bangapha bayiqonda yolonto.
Let's show you say one word, placing.
Masinive nithetha ngegama elinye ukubekwa.
The body of Jesus Christ.
Umzimba kaYesu Kristu.
Positionally in Christ.
Ngokwendawo yawo kuKristu.
Where the Holy Spirit
is leading us.
Apho umoya oyingcwele asikhokelela khona.
Hey, now we got to see.
Anzo ke ngoku sifumene yabona.
Positionally placing us. The book of Ephesians is to do that.
Ukusibeka ngokwendawo zethu incwadi yama Ephesians iza kwenza lonto.
And watch this master teacher Paul.
Kwaye khangela lo mfundisi umkhulu uPaulos.
The first thing he does is knock out all the idea of falling away.
Into yokuqala ayenzayo kungquba akhuphe yonke imbono yokuwa imke.
Knock out all the idea of ever being a Christian today and tomorrow I'm gone and the next day God condemned me and the next day I'm back again.
Angqube asuse yonke imbono yokuba ungangumKristu ukuze ngomso ndibe ndimkile ukuze ngeminelani layo uThixo andigwebe uze ngeminelani layo ndibe ndibuyile kwakhona.
That's nonsense.
Imfitshimfitshi leyo.
Now this book is not addressed to evangelistic teaching, evangelist sermons.
Ngoku oku le ncwadi ayibhekiswanga kwimfundiso yokushumayela indaba ezilungileyo intshumayelo zokuvangela.
I don't touch this on the field.
Asi andiyichukumisi le ndawo emasimini.
I bring this to the church.
Le ndiyizisa kwibandla.
For Paul addressed it to the saints.
Kuba uPaulos uyibhekisa kwabangcwele.
Those that are called and preserved and are filled and are set aside and are in the Holy Spirit already in Canaan's land.
Abo babizweyo baza bagcinwa baza bazaliswa babekwa bucala babe bekumoya oyingcwele sele bengaphakathi kwilizwe laseKanana.
He's trying to tell them the first thing, get it out of your mind.
Amen.
That you're going to get lost and you're going to do this and you're scared of this.
Uzama ukubaxelela into yokuqala ikhuphe engqondweni yakho. Into yokuba uza kulahleka kwaye uza kwenza oku kwaye woyika oku.
Don't be scared of nothing.
Amen.
Boy, he's trying to tell you where you're at, who you are, how you're standing.
Musa ukoyika kwanto kuba uzama ukuxelela ukuba uphi na, ungubani na, umi njani na.
Now you might do things wrong, and every time you do anything wrong, you are going to get paid for it.
Ngoku usenokuyenza into ephosakeleyo kwaye ngalo lonke ixesha usenza nanto na engeyiyo uyakuhlawula ngenxa yaloo nto.
Yes, sir, you reap what you sow.
Ewe mhlekazi, uyakuyivuna into oyilimileyo.
That has not one thing to do with your salvation.
Kodwa loo nto ayinanto yakwenza nosindiso lwakho.
When you're born of the Spirit of God, you got eternal life and can no more die than God can die.
Awuzelwe ngomoya kaThixo unobomo unaphakade kwaye awunakubuya ufe njengoba uThixo engena kufa.
You're part of God, you're son of God.
Uyinxenye kaThixo, ungunyana kaThixo.
I was born to Branham. You might make me some other name won't make me one less. I'm still Branham.
Ndazalwa ndinguBranham. Usenokunika elinye igama elilelinye kodwa oko akunakundenza ndibe ngeneno koko ndisenguBranham.
I was born Branham, always will be Branham.
Ndazalwa ndinguBranham kwaye ndiyakuhlala ndinguBranham.
I may be so disfigured someday, draw with arthritis, I have a wreck and all tore up till I look like an animal, but I'll still be Branham.
Ndisenokuphelelwa ngumfaneleko ngenye imini. Ndiqhuzulwe sisifo samathambo ndibe ngodlakadlaka ndikrazulwe ndide ndibe njengesilwanyana kodwa ndisenguBranham nangoko.
Why? Branham blood's inside.
Ngoba igazi likaBranham lingaphakathi kum.
That's what you are.
Nantso into oyiyo nawe.
And as long as God has made you, now remember, I'm not talking to those outside of Christ.
Kwaye okoko nje uThixo ekwenzile ngoku khumbula andithethi ngawo bangaphandle kuKristu.
I'm talking to those that are in Christ.
Ndithetha ngabo bakuKristu.
How do you get in Christ?
Ungena njani kuKristu?
By one Spirit, capital S-P-I-R, which means by one Holy Spirit, we are all baptized into one body.
Ngamoya mnye unobumba omkhulu MOYA leyo ithetha ukuba sabhaptizelwa ngamoya oyingcwele mnye sonke kumzimba omnye.
How do we get in by water baptism?
Senze njani singena njani ubhaptizo lwamanzi?
How disagreeable I am with you Baptists and you Church of Christ.
Indlela endingavumelani ngayo nani mabhaptizi nani bandla likaKristu.
Not by water baptism, by no means.
Hayi ngo baptizo lwamanzi nakanjani na.
1 Corinthians 12 said by one Spirit, Holy Spirit, are we brought into that body.
AmaKorinto okuqala sasuka esibini athe ngamoya mnye umoya oyingcwele singeniswe kulo mzimba.
And are just as safe as that body safe.
Why is kuseleke nje ngokuba lo mzimba ukhuselekile?
God is promised it.
UThixo uyithembisile lonto.
How could God judge him again when he went to Calvary?
UThixo angamgweba kwakhona ngelithuba waya eCalvary.
Going up Golgotha, he was beaten, bruised.
Enyuka isiya eGolgotha wabethwa wacunyuzwa.
He could not heal, he could not even speak a word hardly.
Wayengenako kuphilisa, wayengenako nokuthetha izwi ngokusondeleyo.
Cause why?
Kuba kwakutheni?
He had the sins of the world on him.
Wayenezono zehlabathi ziphezu kwakhe.
Not because that he was a sinner, but he was made sin for me and for you.
Hayi ngokuba wayengumoni, koko wenziwa isono ngenxa yam nangenxa yakho.
All the sins of the world from Adam until his coming rest upon his shoulder.
Zonke izono zehlabathi ukusukela kuAdam kude kube sekuzeni kwakhe ziphezu kwegxalaba lakhe.
And God was not punishing his son, he was punishing sin.
Kwaye uThixo wayengagwebi unyana wakhe, wayegweba isono.
See how hard it was.
Yabona indlela kwakusoyikeka ngayo.
He was making a propitiation.
Wayesenza intethelelo.
He was making a way of escape for all those that God by his foreknowledge knowed would come.
Wayesenza indlela yokuphuma kubo bonke awathi uThixo ngolwazi lwakhe lwangaphambili wazi ukuba bayakuza.
We're going to get into that in a few minutes.
Sawungena kuloo nto emzuzwini embalwa.
Now, then when you're by one spirit we're baptized into that body, one body which is Christ, and we are saved forever.
Ngoku ngoko xa ubhaptizelwe ngamoya mnye kuloo mzimba, umzimba omnye onguKristu, kwaye sikhuseleke ngonaphakade.
Now that's where it seems to strangely strike, especially the Armenian believers.
Ngoku naku apho kubonakala ngathi betha ngokungaqhelekanga ingakumbi amakholwa ama-Arminia.
That they have to do something that to merit themselves or some meritorial something.
Kuba kufanele enze into ukuze azenze afaneleke okanye into ethile enokufaneleka.
How can it be by two things at the same time?
Kungathini ukuba kube ngezinto ezimbini ngexesha elinye?
It's either by grace or by works one.
Kuphakathi kokuba kube ngobabalo okanye ngemisebenzi into enye.
It can't be by the same thing, it's by two different things, it's got to be by the one.
Akunakuba ngento enye. Kungezinto ezimbini ezahlukeneyo kufanele ukuba kube ngayo ibenye.
I just can't see nothing else but the grace of God.
Yona mna okwam andiboni nto yenye koko lubabalo lukaThixo.
That's my makeup.
Yindlela endenziwe ngayo leyo.
I always did believe in grace.
Ndahlala ndikholwa kakade kubabalo.
I'm just grace all over, that's all.
Ndilubabalo nje ndiphela kuphelele apho.
It isn't, even in my life when I was a boy, I couldn't see nothing's grace.
Ayindim, nobomi bam ngokwabo, ngethuba ndandise inkwenkwe, ndandingaboni into elubabalo kuphela ubabalo.
They say, you scratch my back, I'll scratch yours.
Bathi ndiya, ukuba undonwaya umhlana, ndiyakonwaya nowakho.
It's an awful expression.
Ke, intetho eyoyikekayo leyo.
I don't care whether you scratch mine or not. If yours needs scratching, I'll scratch it anyhow.
Amen.
Green.
Kodwa ndikhathali noba uyawonwaya nowam okanye hayi, uba wakho uswele ukonwaya, ndiza konwaya nakanjani na, yabona? Ubabalo.
Yes, sir. The grace works by love.
Umhlekazi, yabona ubabalo lusebenza ngothando.
If you need it regardless, if you never done nothing for me, I don't have one thing to do with it. If you need it, I'll do it anyhow.
Uba uswele wakho ungakhathaseki noba uzange undenzele nto mna ndizange ndibe nanto uyakwenza nawe. Uba uswele oko ndiyakwenza nakanjani na.
Grace.
Ubabalo.
Because that you need it.
Ngokuba ukuswele oko.
I needed saving.
Ndandiswele ukusindiswa.
There was nothing can save me. There was nothing I could do about myself. I could no more save myself than nothing.
Kwakungekho nto inokuze indisindise. Kwakungekho nto ndinokuyenza ngesiqu sam. Ndandingenako usindisana kanjani na.
But I needed saving because I believed in a God.
Kodwa ndandisele ukusindiswa ngokuba ndikholwa kuThixo.
God sent his son, made in the likeness of sinful flesh, to suffer in my place, and I was saved by grace alone was I saved.
Kwaye uThixo wathumela unyana wakhe wamenza wafana nenyama elawulwa sisono ukuze abulaleke endaweni yami ndaze ndasindiswa ngobabalo kuphela ndasindiswa.
Not one thing could I do or you do to save yourself.
Ungekho nanye into endanokuyenza okanye owawunokuyenza ukuze uzisindise.
And those who he foreknew before the foundation of the world.
Kwaye abo abazi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi.
We've been into it. Like Wednesday week.
Singene kuyo kulwesithathu opheleleyo.
Picture God in his Elohim and show that he was self-existent.
Samzoba uThixo ekubu Ela bakhe Elohim saza sabonisa ukuba wayengulowo wayekho kuye ngokwakhe.
But inside of him was fatherhood.
Kodwa ngaphakathi kuye kwakukho ubuyise.
Inside of him was different merits, such as a savior, such as a healer.
Ngaphakathi kuye kwakukho imilinganiselo eyahlukileyo enjengomsindisi. Enjengomphilisi.
That was all in God, and God was self-existent.
Konke oko kwakuthixo wabe uthixo engokho kuye ngokwakhe.
But being that he was a savior, he was if I.
Kodwa ngenxa yokuba yena wayengumsindisi, wayenguyi.
He didn't have an angel. He didn't have nothing.
Wayengenazingelosi, wayengenayo kwanto.
There was nothing but himself. He was self-existent.
Kwangekho nto inguye kuphela wayekho kuye ngokwakhe.
Nothing else existed but God.
Kwangekho nto yenye yayikho ngaphandle kukaThixo.
But being that he was God, then there must be something to worship him because he loved worship.
Kodwa ngenxa yokuba yena wayenguThixo. Ngoko kumele ukuba kubekho into ethile yokumnqula ngokuba wayekuthanda ukunqulwa.
And his own being created creatures to worship him.
Kwaye ubume ngokwabo badala izidalwa zokumnqula.
Temporarily, let's hit it again.
Ngoku ngokomzuzwana masibuyele emva kwakhona.
Temporarily now, we won't go through the whole thing, but you'll get it on the tape.
Ngokomzuzwana ngoku asizukungena kuyo yonke loo nto kodwa niyakuyifumana ekhasethini.
But then because that he was God, he made angels, and angels worshiped him.
Kodwa ngoko ngenxa yokuba yena wayenguThixo wenza ingelosi kwaye ingelosi zamnqula.
Angels still worship him.
Ingelosi zisamnqula.
While the angels are standing in the presence of God, all six sets of wings. Six wings.
Kuba ingelosi ezimaphambi kothixo zinamathandathu iindidi zamaphiko. Amaphiko amathandathu.
They carry two over their face, two over their feet, and five with two in his presence, crying day and night, Holy, holy, holy Lord God Almighty.
Zibamba amabini zigqume ubuso bazo, ngamabini zigqume inyawo, zibhabhe ngamabini. Phambi kwakhe zikhwaza imini nobusuku ingcwele, 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 inkosi uThixo uSomandla.
That's what the scripture said.
Nantso into ethethwa sisibhalo.
They worshiped him.
Zamnqula.
Now, that created something to worship him.
Ngoku, loo nto yadala into ethile ukumnqula.
Then inside of him was an attribute of Savior.
Ukuze ngaphakathi kwakhe kube kwakukho uphawu lomsindisi.
How could one of those creatures when there were no sin or no thoughts of sin, how could one of them be lost?
Sasinokuthini esinye sezo zidalwa xa kwakungekho sono kungekho ngcinga yasono sasinokuthini esinye sazo ukulahleka.
It couldn't be.
Sasingenako.
So there had to be something made that could be lost so that he could be a savior.
Ngoko kwafuneka ukuba kubekho into ethile enza ukuba sibe nokulahleka ukuze yena abe ngumsindisi.
Inside of him is a healer.
Ngaphakathi kuye kwakukho umphilisi.
You believe he's a savior?
Niyakholwa ukuba ungumsindisi.
You believe he's a healer?
Niyakholwa ukuba ungumphilisi.
But why there wasn't nothing to save or heal?
Ngoko bekunokuthini ukuba bekungekho nto inokusindiswa okanye iphiliswe.
There had to be something made that way.
Yabona, kwakufanele ukuba kubekho into ethile yenziwe ngolo hlobo.
So, now he never made it that way.
Ngoko ngoku, wayengazange enziwe ngolo hlobo.
But he put man on free moral agency.
Kodwa wabeka umuntu ekubeni ngono okuzikhethela.
If you take this, you live. If you take that, you die.
Uba uthabatha oku uyakuphila, uba uthabatha oku uyakufa.
And every man that comes into the world is still set with the same thing.
Kwaye wonke umuntu othe weza ehlabathini usabekwe kuloo nto inye.
God by his foreknowledge knew who would and who would not.
UThixo ngolwazi lwakhe lwangaphambili wazi ukuba ngubana oya kuza nongasayi kuza.
If God being
ukuba uThixo ethe.
The question was asked yesterday by a theologian. To me, that's been attending the meetings. You're hearing the tape.
Umbuzo, ke wabuzwa. Izolo, sisifundiswa sezakwalizwi kum. Ebe siza ezinkonzweni okanye sisivaya ikhasethi.
Said one question.
Sathi mnye umbuzo.
He said, then is God omnipotent present?
Sathi ngoku ingaba uThixo kho kuzo zonke indawo ngamaxesha onke.
Then he said he can be everywhere.
Saze sathi angakho kwindawo zonke.
I said he is not omnipresent in the way that the word speaks omnipresent.
Ndathi akakho kwindawo zonke ngamaxesha onke ngale ndlela eligama lithetha ngayo ukuba akho kwindawo zonke ngamaxesha onke.
He cannot be a being and then be an omnipresent.
Akanakuba bubume azeke abekho kwindawo zonke.
If he's omnipresent, why would you pray for the Holy Spirit?
Uba ukho kwindawo zonke ngamaxesha onke ungathini ukuthandazela umoya oyingcwele.
He's omnipresent, he feels every crack, corner, crevice, every cell, fiber, everything else there is.
Uba ukho kwindawo zonke ngamaxesha onke uzalise lonke uthanda imbombo, i-crevice, yonke iseli, umsonto, yonke into enye ekhoyo.
I said, why did he hunt for Moses if he's omnipresent at the end?
Ndathi kwakutheni ukuze amzingele uMoses ukuba ukho kwindawo zonke ngamaxesha onke ekugqibeleni.
Why did he run up down the Garden of Eden crying, Adam, Adam, where art thou, if he's omnipresent?
Kwakutheni ukuze ehle enyuka emyezweni wase-Eden ekhwaza, Adam, Adam, uphi na uba ukho kwindawo zonke ngamaxesha onke.
He's omnipresent because he's omniscient.
Ukho kwindawo zonke ngamaxesha onke ngoba unobulumko bonke.
He knows everything. Because he's infinite.
Wazi yonke into ngokuba akanasiphelo.
Being infinite makes him omnipresent.
Ngokungabi nasiphelo oko kumenza abekho kwindawo zonke ngamaxesha onke.
Being omnipresent then being infinite.
Ngokuba kwindawo zonke ngamaxesha onke ngoko abe ngongenasiphelo.
Then he sits in the heavens, he abides in a place because he is a being.
Ngoko uhleli emazulwini, uhlala kwindawo ethile ngokuba ububume.
But being infinite, then he knows all things.
Kodwa ngokungabi nasiphelo wazi zonke izinto.
Knowing every time a gnat bats its eye.
Esazi lonke ixesha imbuzane iqhwanyaza elisolayo.
Know every bumblebee where he goes into the comb to get his honey.
Wazi yonke inyosi enkulu enoboya ukuba ingena ndawoni na kwikhaphela lobusi ukuze ifumane ubusi bayo.
He knows every sparrow that sits in the tree.
Wazi wonke unondlwane ohlele emthini.
He knows every thought that's in your mind. Because he is infinite and omnipotent omniscient.
Wazi yonke ingcinga esengqondweni yakho ngokuba akanasiphelo enobulumko bonke.
That is, he not only is he infinite, he's omnipotent. He knows everything.
Oko kukuthi akanguye nje ongenasiphelo, unobulumko bonke, wazi yonke into.
But he is a being. God is a being.
Kodwa yena ububume, uThixo ububume.
And out of this being begin to bring forth these.
Kwaye kobo bume bakhe kuphuma ezi zinto.
And sin, I said the other night, sin is not a creation.
Kwaye isono, ndathi ngobunye busuku, isono asiyondalo.
There is nothing created but perfection.
Akukho nto yadalwayo ingeyiyo ingqibelelo.
God created all things good.
UThixo wadala zonke izinto ngokulungileyo.
Sin is not a creation.
Isono asiyondalo.
He said, well, that's the very creation of sin. You've heard that.
Bathi, ke kwanku indalo yesono, nake nayiva loo nto.
Well, that's an error.
Kodwa impazamo leyo.
Sin, there's only one creator, that's God.
Isono mnye kuphela umdali nguThixo.
God could not create sin because he's holy and there's nothing in him to make it.
UThixo wayengena kudala isono ngokuba ungcwele kwaye akukho nto ikuye inokusenza.
Sin is perversion.
Isono into egqwethiweyo.
Not creation, but it's perversion.
Hayi indalo kodwa sinto egqwethweyo.
An adultery is a righteous act perverted.
Ukugxeza senzo sobulungisa sigqwethiwe.
A lie is the truth so wrong.
Ubuxoki inyaniso icelwe ngendlela engeyiyo.
Any sin is righteousness perverted.
Nasiphina isono sibubulungisa bugqwethiwe.
Therefore, now God set. He's already manifested himself, he's God.
Ngoko ke ngoku, uThixo uyalungiselela. Usele sibonakala lisile unguThixo.
He's already manifested himself as a savior.
Usele sibonakala lisile njengomsindisi.
Man was lost and he saved him.
Umuntu wayelahlekile wazi yena wabasindisa.
He's already manifested himself as a healer.
Usele sibonakala lisile njengomphilisi.
Don't make any of our people say he is and he is anyhow, just the same.
Akwenzi mahluko nokuba abantu bathi ungubani na kwaye unguye nakanjani na isekwayinto enye.
He's a healer, he's a savior, he's God, he's eternal.
Ungumphilisi, ungumsindisi, unguThixo, ungunaphakade.
And he has a purpose, and his purpose was in the beginning to make creatures that would love him and worship him.
Kwaye unenjongo, kwaye injongo yakhe yayile ekuqalekeni, kukwenza izidalwa eziya kumthanda azimdumise.
And he made creatures, and creatures fell.
Waze wenza izidalwa, zaze izidalwa zawa.
And then God, by his infancy, looked down through the stream of time and saw every man that would be saved.
Waze ngoko uThixo ngokungabinasiphelo kwakhe wakhangela phansi. Ngobude bomsinga wexesha wabona wonke umuntu oyakuthi asindiswe.
Every man he knew it by foreknowledge.
Wonke umuntu wakwazi oko ngaphambi ngolwazi lwakhe lwangaphambili.
Therefore, if he by foreknowledge knew who would be saved and who would not be saved, he could predestinate.
Ngoko ukuba yena ngolwazi lwakhe lwangaphambili wazi ukuba ngubana oyakusindiswa. Nokuba ngubana ongayikusindiswa wayenokuba nako ukumisela ngenxa engaphambili.
The word not such a bad word after all, is it?
Ngoko eli gama silo gama libo olo hlobo eneneni ngaba njalo.
He could predestinate because he knew who would and who would not.
Waba nako ukumisela ngenxa engaphambili ngoba wayesazi uba ngubana oyakuba nako nongayikuba nako.
Therefore, in order to catch those who would, he had to make a propitiation for their sins.
Ngoko ke ukuze abe nokubambisa abo bayakuba nakho wayesele enze intethelelo ngenxa yesono sabo.
Oh, well, if we can, we ought to get to it. Just a few verses below.
Oh, ukuba besinoba nakho sifuna ukufikelela kuyo iivesi nje ezimbalwa zingezantsi.
He predestinated us to eternal life.
Wasimisela ngenxa engaphambili kubomi obunaphakade.
Knowing that those who would lay aside everything.
Esazi ukuba abo baya kuthi babekele bucala yonke into.
And no matter how indifferent it would look towards the children of the world, it would mean one thing to them because they were children of God.
Baya kunamsebenzi noba ikhangeleka into engenamahluko kangakanani na kubantwana behlabathi yayingayikuthetha kwanto kubo. Ngokuba bengabantwana bakaThixo.
And he called them.
Waze yena wababiza.
And he sent Jesus that his blood might be an atonement, blood atonement.
Kwaye wathumela uYesu ukuze igazi lakhe libe sisicamakushelo, isicamakushelo segazi.
To make a propitiation or an exception or a cleansing.
Ukuze lenze intethelelo okanye uxolelo okanye inhlambululo.
A cleansing process to constantly.
Inkqubo yenhlambululo njalo.
Not just one time in one revival, but ever living. Making intercessions that the Christian is kept clean day and night.
Hayi njengexesha elinye emvuselelweni. Koko iphile oko isenza izincwino ukuze umKristu agcinwe ecocekile imini nobusuku.
There is the blood of Jesus Christ that makes an exception on the cross there.
Nalo igazi lika Yesu Kristu elenza ukwamkeleka apho emnqamlezweni.
That in the presence of God that cleanses us constantly day and night from all sins.
Kwindawo kaThixo elisihlambulula njalo imini nobusuku so sonke isono.
And we are safely tucked in.
Kwaye sinamathiselwe ngokukhuselekileyo ngaphakathi.
Tucked in how?
Sinamathiselwe ngaphakathi njani?
By the Holy Spirit. Into the body of the Lord Jesus and faith.
Ngomoya oyingcwele sangeniswa emzimbeni wenkosi uYesu sakhuseleka.
He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life and shall never come into the judgment, but has passed from death unto life.
No, ulivayo elizwi lamakholwa kulowo wandithumayo unobomi obungaphakade akeze ekugwetyweni. Uphume ekufeni wangena ebomini.
No more judgment.
Akusekho mgwebo.
The Christian never goes to the judgment.
UmKristu angeza aye emgwebeni.
Christ went for him.
UKristu wamyela.
My attorney stood in my place.
Ummeli wami wema endaweni yam.
He pleaded my case that I was ignorant.
Walimela ityala lam ukuba ndandingazi.
He told the Father that I wasn't worthy, that I was ignorant.
Wamcela uba ndandingafanelekanga, uba ndandingazi.
But he loved me and he took my place and pleaded my case and today I'm free.
Kodwa yena wandithanda wathabatha indawo yam walimela ityala lam kwaye namhlanje ndikhululekile.
Yes, sir.
Umhlekazi.
And he shed his blood to offer there for our sin.
Kwaye wachitha igazi lakhe ukuze anikele apho ngenxa yesono sethu.
Remember last Wednesday night, no Christian sins, but a sinner cannot sin.
Khumbula kubusuku lwesithathu opheleleyo akukho umKristu amaKristu ngawo onayo. Kodwa umoni akanakona.
A sinner doesn't sin because he's a sinner.
Umoni akoni ngokuba ungumoni.
He's just a sinner to begin with and that's all.
Ungumoni nje indawo yokuqala kuphelele ke apho.
Here, take the back of this book. It's black.
Apa thabatha icala langemva lencwadi limnyama.
How much of that is black? It's all black.
Indawo engakanani kulo emnyama limnyama lonke.
There's just no white to it, it's black.
Akukho bumhlophe nje kulo limnyama.
You said this much here, no, it's the whole thing's black. It's all black.
Uthi kangaka apha hayi alinjalo yonke lento imnyama imnyama yonke.
That's where a sinner is.
Nanzo indlela ayiyo umoni.
He's just condemned to start with.
Ugwetyiwe nje indawo yokuqala.
Well, he said, what about if he commits adultery?
Ke uthi kuthweni ukuba uthe wakrexeza.
What if he ravishes some woman?
Kuthweni ukuba uthe wadlwengula umfazi othile.
What if he gambles?
Kuthweni ukuba udlala amaqashiso.
What if he shoots somebody?
Kuthweni ukuba udubule umntu othile.
That's not about our business.
Loo nto ayinakuthanani nam.
That's not our business. We got laws down here to take care of that.
Asiloxanduva lwethu olo sinayo imithetho apha ezantsi nokukhathalela loo nto.
We're not reformers. We're preachers of the gospel.
Asingobahlaziyi. Singabashumayeli bevangeli.
We don't condemn him for what he done.
Asimgwebi ngenxa yento ayenzileyo.
We don't condemn him for committing adultery.
Asimgwebi ngenxa yokukrexeza.
We condemn him because he's a sinner.
Simgweba ngenxa yokuba engumoni.
He's a Christian, he wouldn't do it.
Ukuba ungumKristu ebengenakuyenza loo nto.
That's right.
Injalo loo nto.
If he's been changed, he won't do that.
Ukuba utshintshekile akayikuyenza loo nto.
But because he is a sinner, that's what makes him do that.
Kodwa ngenxa yokuba engumoni, loo nto emenza ukuba enze loo nto.
That's what knocks the props out from under legalists.
Nako apho ibagungqisa basuke esihlalweni khona abathanda ukuphila ngqongqo ngokomthetho.
Yes, sir, brother. Let me tell you, it's not by works, but by grace are we saved, and not by faith. Yes, sir.
Mhlekazi, mzalwana, mandikuxelele, awungamisebenzi koko sinzwa ngobabalo, noko kusiza ngokholo. Mhlekazi.
Now, condemn legalist brother near my brother.
Ngoku anakubagweba bazalwana abaphila ngqongqo ngokomthetho bangabazalwana bam.
They'll be there just the same as any rest of them will be there. Because God foreordained his church to be there.
Kwaye bayabalapho kanye njengoba nabani nakubo yabalapho kuba uThixo wanyula ngenxa engaphambili kuba ibandla lakhe libe lapho.
But just the thing is, the people so tore up, they don't know what.
Kodwa nje nansi into nibagcina abantu bengxungiphele kangako abazi ukuba kuyintoni na.
Today, well, maybe if I.
Namhlanje ke mhlawumbe ukuba ndi.
Just let them know as long as they got the hunger of the world, they're not there to begin with.
Bayeke nje bazi okoko nje ndilambile ihlabathi abakho kwalapho indawo yokuqala.
I don't live true to my wife because I think she divorced me.
Andiphili ngokunyaniseka kwinkosikazi yam ngenxa yokuba ndicinga ukuba iyakundala.
I live true to my wife because I love her.
Ndiphila ngokunyaniseka kwinkosikazi yam ngokuba ndiyithanda.
It's a legal position that we have taken that we love one another.
Yindawo esemthethweni esithe sayithabatha yokuba siyathandana.
First, before it could be there, it had to be a love.
Okokuqala ngaphambi kokuba ibekho kwafuneka ukuba ibe luthando.
I love her.
Ndiyayithanda.
Although I believe if I'd done something wrong, she'd forgive me. Still, I wouldn't do it anyhow. I love her.
Nangona ndikholwa ukuba ndenze into ethile engekho mgceni, ingandixolela. Nangoko andinakuyenza nakanjani na, ndiyayithanda.
That's what it is with Christ.
Nantso indlela ekuyiyo kuKristu.
I'm 50, if I live to be 90 or 100. Have another 50 years to preach.
Ukubandi phila ndinamashumi amahlanu. Ukubandi phile ndade ndanamashumi alithoba okanye ikhulu. Ndibe namanye amashumi amahlanu eminyaka okushumayela.
And I never preach the time to go down and sit on the river. I'm saved anyhow.
Ndize ndingashumayeli nexesha elinye ndihle ndiyokuhlala phezu komlambo ndisinisiwe nakanjani na.
God saved me by his grace unmerited of anything I ever couldn't do, did do, or anything else.
UThixo andisinisa ngobawulo lwakhe olungenamlinganiselo wayo nantoni na endinokuze ndibe nokuyenza endaka ndayenza okanye nantoni na eyenye. Ndishumayela ngokuba ndimthanda kwaye ndibathanda abantu bakhe. Kwaye naso isizathu sokuba ndazi ukuba ndiphume ekufeni ndangena ebomini kungokuba ndiyabathanda ndibazingele.
No matter what kind of condition they're in, I go after them anyhow.
Akunamsebenzi noba kweyiphi na imeko ndiyabazingela nakanjani na.
Go get them anyhow, pull them anyhow.
Ndiye ndibafune nakanjani na, ndibatsale nakanjani na.
If ministers disagree and others disagree and denominations disagree, that don't stop me.
Ukuba abalungiselela bavumelani nabanye abavumelani namahlelo akavumelani, loo nto ayindimisi.
There's something, it didn't stop him.
Kukho into ethile ayizange imise loo nto. Weza kanye kungakholwa kwaye loo nto ayizange imise. Wahamba kanye wabheka phambili nakanjani na.
That's what we do. Go out and get him. Catch him anyhow.
Nanso into esiyenzayo siphuma sibafumane sibabambe nakanjani na.
No matter reach, grab hold on with all your might.
Akunamsebenzi fikelela xhiphula bambelela ngawo wonke amandla akho.
You don't know who they are.
Awazi ukuba bangobani na.
Save them.
Basindise.
That's because of love.
Oko kungenxa yothando.
Not because that I have to, but because I love. Because you love.
Akungakuba ndinyanzelekile koko kungokuba ndinothando ngokuba uthanda.
Now I ought to go make that right with that woman, but I'll tell you right now, I guess because I go to church, I ought to go make it right.
Uthi bendifuna ukuhamba ndiyokulungisa laa nto yala mfazi kodwa ndiyakuxela khona ngoku ndiyaqikelela ukuba ngenxa yokuba ndihamba inkonzo ndimele ukuba ndiyilungise.
No, you're the one who ought to get right first.
Hayi, nguwe omele ukuba ulunge kuqala, yabona?
You ain't got the love of God in your heart. Somebody makes you know that you're wrong. Then you go make it right with God.
Uba unalo uthando lukaThixo entliziyweni yakho. Into ethile enye kwenza ukuba wazi ukuba uphosile. Ngoko hamba uyokulungisana noThixo.
Then you make it right with your neighbor.
Ngoko uyakulungisana nommelwane wakho.
Jesus taught the same thing.
UYesu wafundisa kwa into enye.
He says you come to an altar and there's an altar against the neighbor, the brother, go make it right with him first.
Wathi ukuba uza esibingelelweni kube kukho ukhumbule ukuba kukho into phakathi kwakho nommelwane wakho okanye umzalwana, yakuyilungisa naye kuqala.
Now, in the ages that has to come, we have Wednesday night, the manifestations.
Ngoku kwisigaba sexesha esizayo besiyifumene ngokuhlango lwesithathu ubonakalaliswa.
We catch it again this morning. In the manifestations, of the sons of God.
Siyayibamba kwakhona kusasa nje ekubonakalalisweni konyana bakaThixo.
The word God is waiting.
Ngoku apho uThixo alinde khona.
Then at the end time when we all stand before him.
Ukuze ke kupheliseni kwexesha kube xa siya kube simi phambi kwakhe sonke.
Angels were not.
Ingelosi azange zilahleke.
They won't know how to enjoy the blessings as we do. They never was lost.
Asayi kuyazi into yokuvuyela intsikelelo njengoba sisenza. Azange zilahleke.
But I know where I come from. I know the rock where I was hewed from, a sinner.
Kodwa ndiyazi uba ndavela kwintoni na. Ndiyalazi liwa endembuwa kulo ngumoni.
You know where you were hewed from.
Uyazi apho wembuwa khona.
Now when we are found, then we can stand before God.
Ngoku xa sithe safunyanwa, ngoko singanokuma phambi koThixo.
Oh, what a day that will be.
Oh, iya kuba yimini enjani.
Then adoption, placing.
Ngoko ukwenziwa onyana, ukubekwa ngendawo.
Now God's doing this on the work.
Ngoku uThixo ukwenza oku ekusebenzeni.
Now if I can get this to you and then we'll start right on out of the fifth verse, I want to read it.
Kwaye ngoku kuba ndinokuzisa kuni oku ngoko sakuqalisa khona ngongomqolo wesihlanu ndifuna ukulifunda.
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to his own good pleasure of his will.
Othe ngokusithanda wasimisela ngenxa engaphambili ukuba senziwe onyana kuye ngokwakhe ngoYesu Kristu ngokwenkolo yokuthanda kwakhe.
It's God's pleasure to do his will. Adopting, placing.
Luvuyo kuThixo ukwenza intando yakhe, ukwenza unyana, ukubeka ngendawo.
Now, what's he doing? Placing his church.
Ngoku wenza ntoni? Ubeka ibandla lakhe.
First, he's called his church.
Kuqala walibiza ibandla lakhe.
Methodist, Presbyterian, Lutheran, Baptist, calling them.
Ama wisile, ama presbytari, ama lutere, ama baptizi, ewabiza.
Then what did he do?
Ngoko, waze wenza ntoni.
Sent forth the Holy Spirit and give them the baptism of the Holy Spirit.
Watumela umoya oyingcwele, waze wanika ubaptizo lomoya oyingcwele.
I want you Pentecostal people to get this out of your heart.
Ndifuna ukuba nina bantu bakwamoya niyikhuphe le nto entliziyweni yenu.
Pentecost is not a denomination.
Amen.
Pentecost is an experience.
IPentecost ayilo hlelo. IPentecost ngamava.
It's the Holy Ghost.
Ngumoya oyingcwele.
It's not an organization.
Asingombutho.
You could organize the Holy Ghost.
Awungeke wenze umbutho omoya oyingcwele.
He won't stand for it.
Akana kumelana nalonto.
Now you've got an organization that you call that.
Ngoku nina umbutho eniya kubiza ngaloo nto.
But the Holy Ghost moves right out and makes you set right where you're at and right. Keeps on going, see?
Kodwa umoya oyingcwele uyahamba kanye uphume apho. Uniyeke nihlale kanye kuloo ndawo kuyo uqhubeke uhambele phambili, yabona?
Pentecost is not an organization. Pentecost is an experience.
Amen.
IPentecost asingombutho. IPentecost ngamava.
And then God gave his children new birth. By the baptism of the Holy Spirit.
Kengoko uThixo abanika abantwana bakhe uzalo olutsha ngobhaptizo lomoya oyingcwele.
They came right near it when they cleaned themselves up to Nazarene Pilgrim Holiness.
Basondela kanye kuwo ngethuba babezihlambulula ngobuNazarene ubuPilgrim Holiness.
They come into the experience of Pentecost of the baptism of the Holy Ghost, the restoration of the gifts.
Kwaze kwafika amava ePentecost ubhaptizo lomoya oyingcwele ukubuyiselwa kwezipho.
They went forth speaking with tongues and interpreting tongues.
Kwaze kwaphuma ukuthetha ngelwimi nokucaciswa kwelwimi.
Then giving gifts of healings and miracles and signs and wonders began to accompany.
Baphiwa izipho zempiliso nemimangaliso nemiqondiso nezimanga yaqala ukubalandela.
Now there are children. There are God's children.
Ngoku bangabantwana. Bangabantwana bakaThixo.
They're positionally in Christ. They become children by birth.
Babekwe kanye ngokwendawo yabo kuKristu. Baba ngabantwana ngozalo.
And the new birth and the conversion itself is the Holy Ghost.
Kwaye uzalo olutsha nokuguquka ngokwakho kungumoya oyingcwele.
You're not even converted till you get the Holy Ghost. That's what the scripture says. Jesus told Peter, ask anyone, read your scripture. He was justified by believing on the Lord Jesus, become a follower and apostle.
Uyesu waxela uPetros, buza nawuphi na, funda isibhalo sakho. Wayengcwalisiwe ngokholo kwinkosi uYesu, waba ngumlandeli, umpostile.
Jesus gave him the keys to the kingdom.
UYesu wamnika izitshixo zobukumkani.
And John 17:17, he sanctified, he was given power, sent him out, cast out devils in name. Sanctified him.
Kwaye kuYohane sahluko esimene sixhenxe verse yeshumene sixhenxe, wabangcwalisa, wabanika amandla. Wabakhupha wabathuma bakhupha idemoni ezinto enjalo wabangcwalisa.
Sanctify them, Father, through our truth, our word is the truth.
Bangcwalise bawo ngayo inyaniso yakho, ilizwi lakho liyinyaniso.
I sanctify myself because of them.
Ndiyazingcwalisa ngenxa yabo.
That's one of the sweetest words that I ever heard.
Ngamanye awona mazwi amnandi ndakha ndaweva lawo.
Father, I sanctify myself for their sake.
Bawo ndiyazingcwalisa ngenxa yabo.
You know he had a right to have a home?
Niyazi ba wayenelungelo lokuba abe nekhaya.
He was a human.
Wayengumuntu.
You know right, he had a right to have a wife?
Niyazi ba kutheni wayenelungelo nje lokuba abe nenkosikazi.
He was a man.
Wayeyindoda.
He had a right to all these things.
Wayenalo ilungelo lokuba abe nazo zonke ezo zinto.
But he said, Father, I sanctify myself for their sake. I sanctify myself.
Kodwa wathi bawo ndiyazingcwalisa ngenxa yabo. Ndiyazingcwalisa ngenxa yabo.
I talked to a little preacher yesterday. Go to preach for him in a few nights up here on the highway.
Ndikhe ndathetha umshumayeli omncinane izolo. Ndizakamshumayelela kubusuku obumbalwa obuzayo apha phezulu kumgaqo ophakamileyo.
And I asked him about a certain thing. He said, yes, Brother Graham, but the most of my people doesn't believe in that.
Ndaze ndambuza malunga nento ethile wathi ewe mzana uBrenham kodwa abantu abaninzi babantu bam abakholelwa kuloo nto. Ndathi uninzi lwabo eneneni bangamakholwa ngqongqo kwinto ebhalweyo ewe.
Brother doesn't believe that.
Umzalwana uyakholwa kuloo nto.
But he said, for their sake, oh, I want to hug his neck.
Kodwa wathi ngenxa yabo, oh, ndafuna ukuyanga intamo yakhe.
For their sake, Evan. I sanctify myself for their sake.
Ngenxa yabo. Yabona? Ndiyazingcwalisa ngenxa yabo.
Oh, Jesus is training 12 men. That through those 12 men was to take the gospel to the world.
Oh, yes, wayeqeqesha amadoda alishumi elinesibini. Ukuze ngaloo madoda alishumi elinesibini abe wayeza kuthabatha ivangeli ye kwihlabathi.
And he said, for their sake I sanctify myself.
Waze wathi ngenxa yabo ndiyazingcwalisa.
Make yourself for your neighbor's sake. For somebody else's sake.
Zenze ngenxa yabamelwane bakho. Ngenxa yomntu othile.
Don't use your liberty for a cloak, said Paul. But sanctify yourself.
Musa ukusebenzisa inkululeko yakho ngenxa yengubo, watsho uPaulos. Koko zingcwalise.
Behave yourself in the neighborhood like a real Christian ought to.
Ziphathe kakuhle ebumelwaneni njengoba umKristu wenene bemele ukwenza njalo.
Let your communications be, if you meet your enemy, sanctify yourself for his sake, not knowing what you might do.
Maithi intetho yakho, wakuhlangana notshaba lwakho, zingcwalise ngenxa yalo, ungazi uba umele ukuthini na.
Now, placing the sun.
Ngoku ukubekwa konyana.
First thing after the sun was in, he became a sun.
Into yokuqala emva kokuba unyana wayengene wayeba ngunyana.
But then we find out his behavior is what set him to adoption. Whether he behaved right or not.
Kodwa siye sifumanise ukuba ukuziphatha kwakhe kuko okumbeka ekwenziweni unyana ukuba uziphethe ngokuko na okanye hayi.
It's the Pentecostal.
Kwaye bubu Pentecoste.
Now let me show you that Pentecost is not a denomination.
Ngoku mandinibonise nje ukuba iPentecost ayilohlelo.
How many Baptists in here that was Baptists that received the Holy Ghost? Let's see your hands.
Mangaphi amaBaptists akhoyo apha awayengamaBaptists awathamkela umoya ongcwele? Masibone isandla sakho.
How many Methodists that's in here that received the Holy Ghost? Raise up your hands.
Yabona mangapha amawisila lapha amkela umoya ngcwele phakamisa isandla sakho.
How many Nazarenes in here receive the Holy Ghost? Raise up your hand.
Mangapha amaNazarene apha amkela umoya ngcwele phakamisa isandla sakho.
Presbyterians receive the Holy Ghost. See?
Ama Presbyterian amkela umoya ngcwele. Yabona?
Lutherans, other denominations that did not belong in the Pentecost at all, just belong to some denomination, receive the Holy Ghost. Let's see your hand.
AmaLutere, amanye amahlelo engengawo awuPentecost konke engawehlelo elithile lenkonzo amkele umoya ongcwele masibone isandla sakho yabona.
So then Pentecost is not a denomination, it's an experience.
Ngoko ke iPentecost ayilohlelo ingamava.
Now God took you into the body of Christ.
Ngoku uThixo wakuthabatha wangenza emzimbeni kaKristu.
Now what does he do?
Ngoku wenza ntoni ke?
After you have proved yourself, sanctified yourself with your good behavior.
Emva kokuba uzibonakalisile, uzingcwalisile ngokuziphatha kwakho kakuhle.
Obedience to the Holy Spirit, no matter what the world says.
Uthobela umoya oyingcwele, akunamsebenzi noba ihlabathi lithini na.
I'm going to rub this really hard. Because I don't mean it to be rude.
Ndiza kuyihlikihla kakhulu ngenene le, yabona, ngokuba andizimisele kuba kwada.
Please don't really.
Ndi ncedani musani ngenene, yabona.
Don't really think that I'm mean. I don't want to be.
Musani ngenene ukucinga kuba ndingumuntu ombi, andifuni kuba njalo.
What worries me is to take people and preach to them this God-sent truth. And they'll turn right back around and just keep on doing the same thing and say they got the Holy Ghost.
Into endikhathazayo kukuthatha ushumayele kubo le nyaniso ithunyelwe ivela kuThixo baze bajike kanye benze kwainto enye baze bathi banomoya oyingcwele.
I just nearly ruined you.
Loo nto ayiphantse ikonakalise, yabona?
What's the matter?
Intoni undonakele?
They come right back to the same thing.
Babuyela kanye emva kwakwinto enye.
Just like the children of Israel, they wanted a king so this king could rule over them and make them act like the Amorites and the Amalekites and the Philistines.
Kanye njengabantwana bakaIsrayeli. Bafuna ukumkani ukuze lokumkani abe nokubalawula, abenze njengamaAmori namaAmaleki namaFilisti.
Do you know, ladies, that it's wrong to wear slacks?
Niyazi manenekazi, uba kwinto engafunekiyo ukunxiba ibhulukwe zamanenekazi.
Do you know that?
Niyayazi loo nto.
You know it's wrong to cut the locks of your hair off?
Niyazi kuba kuyonto ifanelekileyo ukucheba izihlwitha.
Do you know it's wrong, mister, for you to continue to smoke and act the way you do?
Uyazi kuba kusisiphoso mnumzana kuwe ukuba uqhubele phambili utshaya uze wenze ngolo hlobo wenza ngalo.
You know it's wrong for you not to be the husband of your house.
Uyazi kuba kuyinto engalunganga kuwe ukuba ungabi ngumyeni wendlu yakho.
Your wife get a little temper stone, kick you out the door, and you say, yes, bless your heart, honey, I'll come right back.
Inkosikazi yakho ibe nento encinane yomsindo ikukhabe uphume emnyango uze uthi ewe isikelele inhliziyo yakho sithandwa ndiza kubuya kwakhona.
Do you know how can you be a tender at the house of God when you can't even control your own house?
Niyazi kuba ungathini kuba kumongamela endlwini kaThixo xa ungakwazi nokulawula indlu yakho.
Exactly right.
Injalo kanye loo nto.
Do you know, sister, that your husband is not only your husband, but he is your ruler?
Uyazi dade ukuba umyeni wakho akangomyeni wakho kuphela koko ungumlawuli wakho.
God said so.
UThixo watsho.
Because that the husband was not deceived, the woman was deceived.
Ngokuba lo myeni akazange alukuhlwe ngumfazi walukuhlwayo.
And you preachers will continue to make women pastors and preachers in your churches, knowing that the word of God condemns it.
Kwaye nina bashumayeli niyaqhubeka nisenza abafazi babe ngabalungiseleli nabashumayeli emabandleni enu nisazi ilizwi likaThixo ukuba liyayigxeka loo nto.
You continue to use that name, Father, Son, and Holy Ghost to baptize when there's not one speck of scripture for it in the Bible.
Niyaqhubela phambili nisebenzisa igama yisenyana nomoya oyingcwele ekubhaptizeni ngelithuba ungekho nechaphaza lesibhalo malunga naloo nto ebhayibhileni.
I want an archbishop or somebody else to show me where anybody in the Bible has ever baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost.
Ndifuna ubishop omkhulu okanye umntu othile ubandibonise apho nabana ebhayibhileni wakhe wabhaptizwa egameni loyisenyana moya oyingcwele.
I want somebody to show me anybody who's ever baptized anyway besides the name of Jesus.
Ndifuna umuntu othile akandibonise nabani na wakhe wabhaptizwa nangayiphi na enye indlela ngaphandle kwegama lika Yesu.
John wasn't baptized. They were baptized believing that he was coming, but they didn't know who he was.
Kodwa luka Yohane lwalunga wabhaptiza babebhaptizelwe ukholweni kuba wayesiza kodwa bengamazi wayengubani na.
But as soon as they recognized that, they had to come to be rebaptized again in the name of Jesus Christ.
Kodwa kwathi nje kwabayiqonde loo nto kwanyanzela ukuba baphinde babuye babhaptizwe kwakhona egameni likaYesu Kristu.
I want somebody to.
Ndifuna umuntu othile enze njalo.
I've asked the Assemblies of God, the other preachers, the Baptist, Presbyterian, and everything. They won't talk about it.
Ndibuzile iAssemblies of God. Omnye umshumayela umbhaptizi umpresbyteri nayo yonke enye into abangeke bathethe ngalo.
I want to see the scripture.
Ndifuna ukubona isibhalo.
And then I'm a fanatic, huh? Then I'm crazy out of my mind. I'm a madman. Just because I'm trying to tell you the truth.
Kwaye ngoko ndingoyibaxayo koko ndiligeza ndilahlekwe ingqondo. Ndingophambeneyo ngenxa nje yokuba ndizama ukuxela inyaniso.
Now that's honest, brother.
Ngoku oko kukunyaniseka bazalwana.
If a man is sold out for God, you sold out lock, stock, and barrel.
Ukuba umntu uzithengise kangako kuThixo sukube kuthengise konke onako nesiphatho.
You're set aside. You're a different creature.
Ubekelwe bucala usisidalwa esahlukileyo.
Many are called, few are chosen.
Baninzi ababizweyo bambalwa abanyuliweyo.
Just many people are called. You get a calling in your heart. Yes, I believe God loves me. I believe he does it.
Ewe baninzi abantu ababizweyo ufumana ubizwe entliziyweni yakho. Ewe ndiyakholwa uba uThixo uyandithanda. Ndiyakholwa uba unjalo.
But brother, that you're going to be as far off as the rest of them.
Kodwa mzalwana, uyakuye kulahlekeni kangangoba besiya kulahlekweni nabanye.
Because they'll come there that day even saying, Lord, I've cast out devils in your name. I've done everything else in your name.
Ngoba bayakuza apha ngaloo mini besitsho nokuthi, Nkosi, ndakhupha idimoni egameni lakho, ndenza yonke into enye egameni lakho.
I've had healing services, I've preached the gospel, I've cast out devils.
Ndaba neenkonzo zempiliso, ndashumayela ivangeli, ndakhupha idemoni.
And Jesus said, get away from here, I don't even know you, hypocrite.
As the Yesu athi mkana apha andizange nazi nokunazi uba anandisindini.
It's he that doeth the will of my Father.
Ngulowo wenza intando kabawo wam.
Why can't people see it?
Kutheni ukuba abantu bangayiboni nje?
Now, I know that rubs.
Ngoku ndiyazi uba oko kuyakhuhla.
And I don't mean it to hurt. I don't mean it to be that way.
Kwaye andizimisele kwenzakalisa. Andizimiselanga ukuba kube lolo hlobo.
But brother, looks to me like we're at the end time.
Kodwa mzalwana ndi kukhangeleka ngathi kumsisi sekupheleni kwexesha.
And God is adopting, setting positionally in church, in the body of Christ.
Kwaye uThixo wenza onyana, ebeka ibandla ngokwendawo zalo, emzimbeni kaKristu ngokwakhe.
Now, there's not going to be too many you put in there. I'm going to tell you that to begin with.
Ngoku akusayi kubakho baninzi ababeka phaya. Ndiza kuxela loo nto indawo yokuqala.
When you say, oh, well, there's going to be such a great number.
Uthi wena, oh, ilungile. Kuyakubakho inani elikhulu kakhulu.
But he's had 6,000 years to pull that out of, too.
Kodwa, wayenamawaka amathandathu eminyaka ukuze abakhuphe nabo.
Remember, the resurrection comes and we're caught up with them.
Khumbula, uvuko luyakufika size sixilwe kunye nabo.
Just a few of them.
Abambalwa nje babo, yabona?
You search out your salvation quickly.
Hlolisisa usinzo lwakho ngokukhawuleza.
Look yourself over and see what's gone wrong.
Zikhangelisise kwakhona ubone ukuba konakele phi na, yabona?
See just what's the matter.
Yabona nje ukuba konakele phi na.
I know that's hard. But brother, it's the truth.
Yes, it is.
It's God's truth.
Ndiyazi ukuba oko kulukhuni. Kodwa mzalwana, kuyinyaniso. Inyaniso kaThixo.
Adoption.
Ukwenziwa onyana.
We should be so on fire for God. We should be going day and night. Nothing should be able to stop us.
Sifanele kuba sivutha kakhulu ngenxa kaThixo. Simele kuba sihamba imini nobusuku. Akukho nto inokuba nako ukusimisa.
And we should be so sweet and so pleasant and so kind and so Christ-like in our lives.
Kwaye simele kuba sibe ngabalunge kangako nabonwabe kangako nabanobele kangangoko nabafana no Kristu ngolona hlobo ebomini bethu.
It takes every day's life.
Oko kutabatu bombe mihla yonke.
Jesus said, consider the lily of the field, how it grows, tall and spin.
Uyesu wathi khangelani kwinyibiba yasendle indlela ekhula ngayo ayibulaleki ingasonti nakusonta.
Yet I say unto you that Solomon all of his glory is not arrayed like one.
Ke ndithi kuni noSolomon kubo bonke ubunewunewu bakhe wayengavutswanga nanjenganye kuzo.
Solomon had robes that was arrayed with glorious silk and needlework and things, but that was what he's talking about.
USolomon wayenengubo ezazalekwe ngesilika emakhazikhazi nemiqukumbelo nezinto ezinjalo kodwa oko kakuzange yayingeyiyo le nto wayethetha ngayo.
In order for a lily to grow, it has to toil both day and night.
Ukuze inyiba ikhule imele ukuba ibulaleke imini nobusuku.
What do you want to come up back here on the little end of the line for?
Yintoni enifuna ukuyinyukela nize apha kokuphela kuncinane komgca?
If the righteous be scarcely saved, where will the sinner?
Ukuba ilungisa lisindiswa ngenkankulu kobe kaphi nakumoni?
That's the unbeliever and the ungodly.
Ngongakholwa yonke lo nongazani nathixo.
The man who hears the word refuses to walk in it.
Indoda elivaya ilizwi ize yale ukuhamba kulo.
Now what are we going to do?
Ngoku uza kwenza ntoni, yabona?
This is our church.
Ngoku londo eli ngoku libandla lethu.
We got maybe four or five strangers among us, but this is the church I'm teaching you.
Sina malunga nesine okanye isihlanu sabasemzini abaphakathi kwethu, kodwa eli libandla ndiyanifundisa.
This goes on tapes. I want people to listen to tapes. Remember, this is to my church.
Oku kuya emakhasetini ndifuna abantu abaphulaphula amakhaseti bakhumbule okuya kwibandla lam.
Out amongst the people right now, I try to be gentleman enough to tell them to kind of stay along where they can baby along in their little bitty skim milk ideas.
Phaya phandle phakathi kwabantu abangaphaya ndizama ukubalinene kangangoko kunokuba ndibaxelele loo nto ndibe buhlalela kude apho nokuthi nditeketise kwiimbono zabo ezincinane zobiso olungxengiweyo.
But when it comes to really laying the truth down, let's lay it down.
Kodwa kwakufikelele kubeni ngenene kubekwe inyaniso phantsi masiyibeke phantsi.
Adoption, placing, positioning.
Ukwenziwa onyana ukubekwa ngokwendawo.
Where are you at? Show me where you're at.
Baphi ndibonise ukuba baphi na.
God calling his children to sign by manifestation.
UThixo ebizela abantwana bakhe bucala ngokuzibonakalalisa.
You don't have to say one word about it. You see something's happening.
Akufunekanga bathethe nelizwi elinye ngaloo nto. Uyabona kukho into eza kwenzeka.
Positionally placing his son, giving him into order just exactly with the same things.
Ukubeka ngendawo unyana wakhe emfaka kulungelelwano kanye nezo zinto zinye.
He's just as much starting his word just as good as an archangel. Better.
Unegunya ngokunjalo ilizwi lakhe lilunge kanye njengele nkulu yengelosi ngcono kunayo.
The son was adopted, put on a high place, set out there, changed his robes, changed his colors.
Unyana wabangwa wabekwa kwindawo ephakamileyo wabekwa apho phandle watshintsha iingubo zakhe watshintsha umbala wakhe.
The father had a ceremony and said, this is my son, from henceforth he's governor, he's a ruler.
Uyise waba netheko wathi lo ngunyana wam kuqalela apha bukumkani bakhe ungumlawuli.
He's over all my heritage. All that I got belongs to him. That's right.
Uphezu kwabo bonke butyebi bayo konke okokwam kokwakhe injalo loo nto.
Now we can go back to the same Elohim. See, where he's self-existent.
Ngoko singabuyela emva kwakwinto enye u-Elohim. U-Elohim, yabona, apho akho kuye ngokwakhe.
And come back to Jehovah who made something. He gave man dominion over the earth.
Size sibuyele emva ukuphumela kuYehova owathi wenza okuthile wanikela ngobukumkani bakhe phezu komhlaba.
What are we waiting for?
Silindele ntoni?
The manifestations of earth is groaning. Let's get down to it and read it. All right.
Isibonakaliso umhlaba uyancwina masihle sifikelele kuyo siyifunde kulungile.
He just may see the adoption children by himself according to his good pleasure of his will.
Wasimisela ngenxa engaphambili ukuba senziwe onyana kuye ngokwakhe ngokwenkolelo yokuthanda kwakhe.
to the glory of his grace.
Ukuze kudunyiswe uzuko lobabalo lwakhe.
What is his grace?
Indoni ubabalo lwakhe.
Back before when he was the father.
Emva ngaphambili ngethuba wayengenguye uyise.
His grace, his love, made himself a child, that we might be predestinated into the adoption of children to the praise of his grace.
Ubabalo lwakhe, uthando lwakhe, lwamenza wangumntwana ukuze sibe sinokumiselwa ngenxa engaphambili ukuba senziwe onyana ukuze kudunyiswe ubabalo lwakhe. Yabona?
Well, when he has made us acceptable by the person beloved, which is Christ.
Awasibabala ngalo sikuye o umntu othandiweyo onguKristu.
Made us accepted how?
Wasenza samkele kanjani?
By him.
Ngaye.
How we get in him?
Singena njani kuye?
By one spirit all baptized into him.
Ngamoya mnye sonke sibhaptizelwe kuye.
Listen.
Pula pula.
In whom we have redemption. We have redemption through the his blood, the forgiveness of S-I-N-S.
Esinayo sikuye inkululeko ngokuhlawulelwa. Ngalo igazi lakhe ukuxolelwa ke kwe ZIPHOSO.
How can you preach predestination of God for ordaining and setting unless there's a sin atonement somewhere?
Singakushumayela njani kumisela ngenxa engaphambili nokunyula ngenxa engaphambili kukaThixo nokubeka ngaphandle kokubekho isicamakushelo sesono kwindawo ethile?
Why is it each day you make a mistake, each day you do wrong?
Kutheni kuba kube njalo? Ngomhlanga omnye ube wenza impazamo, umhlanga omnye wenza ukuphosakeleyo.
But if you're born again, man or woman, as soon as you make the mistake, God knows you're sorry for it.
Amen.
Kodwa ukuba uzelwe ngokutsha ndoda okanye mfazi, nje ukuba wenze impazamo, uThixo uyazi ukuba uyazisola ngenxa yayo.
You'd stand in the presence of President Roosevelt or anyone else and say, I'm wrong, God forgive me for this thing. Why?
Ungema phambi komongameli uRoosevelt okanye nabani na ongomnye uthi ndiphosile. UThixo bangandixolele ngenxa yale nto ngoba.
And there's a blood atonement.
Kwaye naku apho igazi lokucama kushela.
Knows that S-I-N-S.
Uyiqaphele loo nto I-Z-I-P-H-O-S-O.
A sin is a sinner. He does not commit sins.
Umoni, ngumoni, akenzi zono.
But the church commits sins.
Kodwa ibandla lenza izono.
Does wrong, gets the wrong thought, wrong impression, makes scruples, wobbles like a little child walking, trying to learn how to walk.
Lenza ukuphosakeleyo luba nengcinga ezingafanelekanga, ukuqonda ngokungafanelekanga, lenza ukuxambulisana, ukubhatyaza ngokomntwana omncane ehamba ezama ukufunda ukuhamba.
He just don't know how to walk good yet, because he's a little boy.
Akazi kuba uhanjwa kakuhle njani na kuba uyinkwenkwe encinane.
But we have a hand that reaches down if we get us and steadies us and say, make this step this way, son.
Kodwa sinaso isandla isifikelela phansi ukuba sithi sisibambe sisithandamise sithi thabatha inyathelo ngoluhlobonyana.
He doesn't pick us up and spank us because we made a mistake.
Akasithatha siphakamisa sibethe ngenxa yokuba senze impazamo.
He doesn't beat us to death because we're trying to walk.
Akasibethi siye kufeni ngenxa yokuba sizama ukuhamba.
He loves us like we love our children.
Uyasithanda njengoba sibathanda abantwana bethu.
A real daddy wouldn't rip his child when he's trying to walk if he falls down the floor.
Owenene utata wenene akasayi kumfaka isabhokwe umntwana wakhe xa izama ukuhamba ukuba uthi waphantsi emgangathweni.
Reach right down with a big strong hand and pick him up. Take both hands to hold him and say, this is what you do, son. Walk like this.
Uthoba phansi ngesandla esikhulu esomele amphakamise athabathe izandla zosibini ambambe athi yenziwa ngolu hlobo nyana, hamba ngolu hlobo.
That's the way God does his church.
Nanto indlela uThixo enza ngayo kwibandla lakhe.
Reach his hand and get him in his arms. Pick him up and say, walk like this, son.
Uthoba phansi amphakamisele ezingalweni zakhe. Amphakamise athi hamba ngolu hlobo nyana.
Yeah, don't say it like that. Talk it like this.
Naku musa uyithetha ngolu hlobo. Thetha ngolu hlobo.
I don't care what the church says, what this says, what that says. You say it like this.
Ngokwa ntatal nobal tina ibanda nokuba le into ithini na le ayithini na itete ngolhlobo.
This is it.
Ngolhlobo yiyo leyo.
My word preaches that you stay right with it. Walk with it. Stay right with it.
Uba ilizwi lami liyayishumayela hlala nayo kanye. Hamba nayo.
Don't care what everybody else says, stay right with it.
Andikhathali nokuba wonke umntu ongomnye utsho hlala kanye nalo.
Walk like this. This is the way you make your steps.
Hamba ngolu hlobo nantsi indlela yokuthatha amanyathelo akho.
Our sins, unatonement, love for our sins, and we never have a chance.
Izono zethu isicamagushelo ukuthanda izono zethu kungenjalo besingeke sibe nalo kwathuba.
How we can just anchor on that word.
Indlela esinokuthi ngayo sizimilisele kulamazwi.
According to the riches of his grace, wherein he has abounded.
Ngobutyebi bobabalo lwakhe awalukuphuphumisela kuthi.
What is abound?
Kukuthini ukuphuphumisela?
Oh, my. Where he has abounded great heaps of it.
Oh, bet. Awati yena walupupumisela. Zimfumba ezinkulu zalo.
He has abounded towards us in all wisdom and prudence.
Walupupumisela kuthi linabo bonke ubulumko nokuqonda.
Prudence. All the wisdom he has abounded towards us.
Ukonda, bonke bulumko obuphumisela kuthi.
With all wisdom, not worldly.
Ngabo bonke bulumko hayi obehlabathi.
The wisdom of the world is foolish to him. And the wisdom of God is foolish to the world.
Ubulumko obehlabathi bubudenge kuye, kwaye bulumko bukaThixo bubudenge kwihlabathi.
It's like day and night, one can't agree with the other.
Kanye njengemini nobusuku enye ayina kuvumelana nenye.
But when the sun begins to rise and daytime comes, night scatters from place to place.
Waye ilanga liyaqala ukuvela ize imini ifike, ubusuku buthisa ukusuka kwindawo nendawo.
And when the light of the gospel begins to come in, all the things of the world just begins to fade out.
Ukuze xa ukukhanya kwevangeli kuqala ukungena, zonke izinto zehlabathi ziyaqalisa nje ukunyamalala.
So what does it do?
Kwaye intoni yenza loo nto?
He abounds the sunlight upon his children.
Yena uhlala ekukukhanya kwelanga phezu kwabantwana bakhe.
Walking in the Spirit, led of the Spirit of God, abounding in his grace of all prudence and wisdom, understanding and shrewdness to know how to walk.
Abahamba kumoya bekhokelwa ngumoya kaThixo behleli kubabalo lwakhe benako konke ukuqonda nobulumko. Beqonda nobuqili bokwazi kuba kuhanjwa njani na.
You see it's wrong, then be careful what you do. If it's wrong, be careful even how you approach it.
Uyabona ukuba iphosakele ulumke kwinto oyenzayo indlela othi uba iphosakele lumkela kwa indlela yokuyingena.
Brilliant. Be real close, real sure that you know how to approach it.
Ukuqonda yiba kufutshane kakhulu uqiniseke kangako uba uyazi ukuba ingenwa kanjani na.
Wise as a serpent, harmless as a dove. That's what Jesus said.
Ukulumka ngokwenyoka ube njengehobe ungabinabungozi. Nanso into ayithethayo uYesu.
Oh, these are nuggets.
Amen.
Oh, zinzulu ezihlobo.
We just stay on day after day.
Singahlala nje siqhubele phambili imini nemini.
Aren't they wonderful?
Azimangalisi.
Prudence, wisdom, he's abounded towards us. Pour out.
Ukonda, ubulumko, yena upupumisela kuthi, wakalela.
Not give us a spoonful, but take a big scoop shovel and just kept throwing it like that.
Akasiniki nje icephe elizeleyo, koko wathabatha umhlakulo ongquthu omkhulu, wahlala nje galela ngolo hlobo.
Abounded towards us, wisdom with prudence of his grace.
Wapupumisela kuthi, ubulumko nokuqonda kobabalo lwakhe.
Oh, amazing grace, how sweet the sound.
Oh, babalo lumangalisayo, simnandi njani eso sandi.
Now, where when he is abounded towards us in all wisdom, prudence.
Ngoku, owalupupumisela kuthi lunabo bonke bulumko nokuqonda.
Having made known to us the mystery of his will.
Esazisile imfihlelo yokuthanda kwakhe ngokwenkolelo yakhe.
Who's he talking to?
Kubani lo atheta naye?
Denomination?
Kamahlelo.
Please, my brother, don't think I'm downing your denomination. I'm not.
Netani bazalwana bam. Ningakhe nicinge ukuba ndilijongela phansi ihlelo lenu akunjalo.
I'm trying to tell you it was the wrong thing to start with.
Ndizama ukunixela kwalala into ephosakeleyo indawo yokuqala.
Jesus said, go preach the gospel. We went and made denominations.
UYesu wathi hambani ukushumayela indaba ezilungileyo sahamba senza amahlelo.
That's the reason we haven't got it. We're walking after wisdom of man.
Naso isizathu sokuba sibe asinazo sihamba silandela ubulumko bomntu.
If Calvin could rise.
Ukuba uCalvin angavuka.
Well, I stood not long ago by the grave of a great man, a great reformer.
Ngoba ndike ndema ungekudala ngasengcwabeni lalo ndoda ibalulekileyo umhlaziyo omkhulu.
I thought what a great man he was. He was.
Aze ndacinga wayeyindoda ibaluleke kanjani. Wayeyiyo.
Well, I want to say it was John Wesley.
Ke andinaku yayingu John Wesley.
And I thought if John Wesley could rise from this grave today and see the condition of his church. He'd be ashamed of his name.
Aze ndacinga. Uba uJohn Wesley angavuka kweli ngcwaba namhlanje abone imeko elikuyo ibandla lakhe anganenhloni ngegama lakhe.
John Wesley was a godly man. A fire-brained snatch, as he called it.
UJohn Wesley wayeyindoda yakwaThixo eqilwe emlilweni njengoba ebizwa.
John Wesley was a holy man who believed in God and walked step by step after him.
UJohn Wesley wayeyindoda engcwele. Eyayikholwa kuThixo ihamba inyathelo nenyathelo emva kwakhe.
But after John died, they said we'll make a church to John.
Kodwa emva kokuba uJohn wafayo, bathi siza kwenzela uJohn ibandla.
So we'll have a church and we'll call it the Methodist Church because of his method of sanctification being the second work of grace.
Ukuze sibe nebandla, kwaye siyakubiza ngokuba libandla leMethodist. Ngokuba inkqubo yakhe yokungcwaliso ingumsebenzi wesibini wobabalo.
Then they made a church, and today them church men deny everything that John Wesley stood for.
Ngoko benza ibandla, kwaye namhlanje lowo madoda ebandla akhanyela yonke into John Wesley awayimelayo.
John Wesley preached divine healing.
UJohn Wesley washumayela impiliso engcwele.
John Wesley believed in the baptism of the Spirit.
UJohn Wesley wayekholelwa kubhaptizo lomoya.
John Wesley believed in all the restoration of the gifts.
Amen.
UJohn Wesley wayekholelwa konke ukubuyiselwa kwezipho.
John Wesley, Martin Luther, many of those great men spoke in tongues and interpreted.
UJohn Wesley, uMartin Luther, abaninzi balo madoda abalulekileyo athetha ngelwimi aze acacisa.
And today you speak in tongues in a Methodist church or Lutheran church, they kick you out the door.
Kwaye namhlanje ukuba ungathetha ngelwimi kwibandla loMethodist okanye ibandla lamaLutere bangakukhaba uphume ngomnyango.
What's the matter?
Yintoni undonakele?
Not in the time where we ought to be placing sons. What is the matter?
Kanye ngelixesha apho besimele ukuba sibeka unyana ngendawo. Yintoni undonakele?
They have adopted something else because they don't know the mystery of God.
Bathabathe into ethile enye ngokuba bengayazi imfihlelo kaThixo.
And they'll never know it through a seminary. Let me just read something to you. Is it all right?
Kwaye abanakuze bayazi ngeziko lemfundo. Mandifunde enye into apha. Kulungile. Kulungile.
Let us turn over. I got something low down here.
Masichile ngapha ndinento ethile ndiyibhale apha.
Let's find out how Paul. Now, here's the teacher of this message.
Masifumane indlela wathi ngayo Paulus ngoku apha. Nanku umfundisi walo myalezo.
Let's go to Acts 9:5 just a minute.
Masiye kwizenzo sahluko sethobi verse yesihlanu umzuzu nje.
Let me know when I'm out of it.
Nindazise xa ndiphume e.
And Saul yet breathing out threatening.
Ke kaloku uSaul esabafuthela ngentsongelo nembulalo.
Though that little hook-nosed, top-tempered Jew.
Oh, elo lincinane linempumlo etsolo linomsindo kakhulu iJuda elikhohlakeleyo.
Slaughtering against the disciples of the Lord. Went to the high priest.
Ukuxhela ngokubhekisele kubafundi benkosi waya kumbingelelo omkhulu.
And desired him letters to Damascus to the synagogue that if he found any.
Wacela kuye incwadi zokuya eDamasco ezindlwini zesikhungo ukuze athi ethe wafumana abathile.
I'll go look him up.
Ndiza kuya kubakhangela.
If I can just find him, boy, what I'll do to him.
Ukuba ndinokubafumana mfo. Into endiyakuyenza kubo.
Wagen is fine.
Yabona ukuba nje nokubafumana.
But he was predestinated.
Kodwa wayemiselwe ngenxa engaphambili.
How do you know that old bootlegger down there is not predestinated to lie?
Was in John Balam Tanks with Yobis and Talupai's answer, Miss Long and Langa Pambile Bomini.
How do you know old streetwalkers you won't even speak to?
Was in John Balam, Chigele's Estratu and Unga Tetanae.
How do you know that a little hand shaking in the body of the church wouldn't make a saint of God out of it, yonder in the glory with?
Was in John Balamba and Jason Langanane, who's a memorandum concern, a good man saying, Melagati Konga by Kakaulin.
How do you know she's not? That's what we don't know. But that's our duty.
Wasinjani kuba kanyulwanga nanso into esingayaziyo kodwa lo ngumsebenzi wethu.
Like a fisherman threw the net into the sea and pulled out, he brought frogs, fish, lizards, water spiders and everything else, but some of them are fish.
Njengomlobo waphosa umnatha elwandle waza wawukhupha kweza namasele, inhlanzi, amacikilitshe, izigcawu zasemanzini nayo yonke enye into kodwa ezinye zazo yayizinhlanzi.
He didn't know he just cast the net. That's what we do.
Why in God's waposa nje umnata na anso into esienzayo.
What's Paul?
Kangela o Paulos.
Design letters to the masters to the synagogues that if he found any in this way, whether they were men or women, he might bind them and bring them to Jerusalem.
Wakela kuye incwadi zokuya eDamasco ezindlwini zesikhungu ukuze athi ethe wafumana abathile balendlela amadoda kwana bafazi. Abazise bekhonxiwe eJerusalem.
He was really rough.
Mzalwana wayenqwabalala ngenene.
And as he journeyed, he came near Damascus and suddenly shined around him.
Utheke kuhambeni kwakhe wasondela eDamasco. Waza ngesiquphe wabanekelwa ngenxa zonke lukhanyiso.
There came a priest up the road, Dr. F.F. Jones, and said to him, "You need a seminary experience now, son, and I believe God could use you."
Kwegqitha umpriste ngendlela uGqirha F.F. Jones waze wathi kuye uswele amava iziko lemfundo ngokunyana kwaye siyakholwa uba uThixo angakusebenzisa.
Wouldn't that be a horrible looking scripture to read like that?
Yayingayi kuba sisibhalo esikhangelayo ngokoyikekayo eso ukusifunda ngolo hlobo.
Now that's just as much sense. I ain't saying that for a joke.
Ngoku loo nto inomongo ngokungathi andikuthetheli kuhlekisa oku.
That's just as much sense as what we get out of it today.
Ukuba thina oko kunomongo kangangoko sinokukufumana kuko namhlanje.
You know your mother was a good woman. I believe you make a good preacher.
Uyazi umama wakho wayengumfazi olungileyo. Ndiyakholwa ukuba ngangumshumayelo onguye.
Watch what happened.
Khangela into eyenzekayo.
And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around him about a light.
Kuthe ekuhambeni kwakhe wasondela eDamasco waza ngesiquphe wabanekelwa ngenxa zonke lukhanyiso.
Starts off supernatural.
Waqala kwamandla ngaphezulu kwendalo.
A light from heaven.
Ukhanyiso oluvela ezulwini.
And he fell to the earth. And he heard a voice saying, "Saul, Saul, why persecutest thou me?"
Wawa emhlabeni weva izwi lisithi kuye, "Saule, Saule, undithutshiselani na?"
And he said, "Who art thou, Lord?"
Wathi ke yena, "Ungubani na, Nkosi?"
And the Lord said unto him, "I am Jesus whom thou persecutest. And it's hard for thee to keep against the pricks."
Ithe inkosi, "Mna ndinguye uYesu omtshutshisayo wena, wenzakala ukukhaba imviko nje."
And he trembled and was astonished and said, "Lord, what will thou have me do?"
Waza wagubha eqhiphuke umbilini wathi, "Nkosi, ufuna ukuba ndenze ntoni na?"
And the Lord said unto him, "Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou shalt do."
Yathi inkosi, "Vuka uye ungena emzini lowo woyixelelwa into omelwe kukuyenza."
And the man journeyed with him and went on, and they found a man, Ananias, down there saw a vision, all supernatural.
Amadoda wayehamba naye ke ehla azafumana indoda uHananiya apho ezantsi eyayibona umbono konke kokwamandla angaphezu kwendalo.
Oh, Saul, that old mean guy.
Waze uSaul omdala lo mfo omdala ukhohlakeleyo.
This Ananias saw a vision, looked in his house, he was a prophet, in his house praying. And he saw a vision.
Lo Ananiya wayebone umbono wakhangela endlwini yakhe. Wayengumprofeti esendlwini yakhe ethandaza waze wabona umbono.
Lord spoke to him and said, "There's a man coming down the road rolling out. He's just as blind as a bat. And his name is Saul. He's Saul of Tarsus."
Wathi inkosi yathetha naye yathi, "Nantso indoda isihla isiza ngendlela. Phaa ngaphesheya imfama okwelulwane. Yayegama layo nguSawule, inguSawule waseTarso."
He said, "Lord, I heard great things. Don't send me. I'm a little man. Don't send me after him."
Wathi inkosi, "Ndive izinto ezinkulu. Musa ungithuma ndiyindoda encinane. Musa ungithuma kuyo."
He said, "But behold, on his road down, I show him a vision."
Wathi khangela endleleni yakhe ehlayo, Ngimbonise umbono.
I appeared to him in the pillar of fire. I struck him as blind as he can be.
Ndivele kuye ngentsika yomlilo ndimbethe wayimfama kangangoko nokuba nako.
I had to blind him and tear him up before I could make anything out of him.
Kwaye kunyanzelekile ukuba ndimenze abe yimfama ukuze ndimaphule ngaphambi kokuba ndenze nantoni nangaye.
See, I had to turn all his theology.
Yabona? Ndinyanzeleke ukuba ndiyikrazule yonke imfundo yakhe eza kwalizwi.
You know, he was a great fellow in one of those churches up there.
Uyazi waye ngumfo omkhulu kwelinye lalo mabandla apho phezulu.
He had all kind of degrees. He didn't have to polish up on anything. But he said, what I had to do is take it all out of him.
Waye nazo zonke iintlobo zesidanga. Kwangafunekanga ukuba gudise nantoni na. Kodwa wathi into endimele kukuyenza kukuzikhupha zonke kuye.
That was the thing.
Yayileyo ke.
It wasn't to give more into him, but take it out of him.
Kwakungekukho ukumnika engaphezulu kodwa ikukuyikhupha kuye.
I think that's what's the matter. A lot of our clergymen today is take out of him where God can put in him the Holy Spirit.
Ndiyacinga ukuba nantso into yokundonakele ngesifundisi sethu namhlanje. Khupha nje kuwe apho uThixo yakufaka kuwe umoya oyingcwele. Khupha.
Yeah, he said, Lord, but this man's a terrible man.
Apo wathi Nkosi kodwa le ndoda indoda eyoyikekayo.
He said, but behold, he prayeth.
Wathi kodwa khangela iyathandaza.
Now you'll go down to a certain street and you'll come to a fountain.
Ngoku uyakuhlanga esitalato esithile uze ufike emthonjeni.
You pass that fountain on the left and you go down.
Udlule kulo mthombo ongase kunxele uze uhle.
There'll be a white house. Go and knock on the door.
Kuyakubakho ihashe elimhlophe uze unyuke uyongqonqoza emnyango.
He put the hand in the hall. That's as far as you ever got him.
Ingqengqe nje apho endlwini kulapho bathe banako nje ukumthatha bamse khona.
Lay your hands up on him, take him out the river of Damascus and baptize him in the name of Jesus.
Beka izandla zakho kuyo ihlise uye naye emlanjeni weDamasko uyibhaptize egameni likaYesu.
Because I tell you what I'm going to do. He's going to have to suffer many things for me, for he is my messenger to the Gentiles. Amen.
Kuba ndiyakuxelela into endiyakuyenza. Iyakuthi ive izinto ezininzi ezinzima ngenxa yam. Kuba ingumthunywa wam kwintlanga. Amen.
Well, now, wait a minute, Lord. Now, what school should I buy?
Ke ngoku ima umzuzu, Nkosi. Ngoku ungacebisa ngesiphi isikolo.
I'll tell you what, let's read Galatians and find out. It's the next chapter right back.
Ndiza kuxelela into emasiyenze, masifunde kumagalati, sifumanise, esilandelayo nje, isahluko ngaphambi koko.
Let's find Galatians 1 and begin at the 10th verse. Let's find out what school Paul went to.
Masifumane amagalati, isahluko sokuqala, siqale ngevesi yeshumi, size sifumanise kuba waya kwesiphi na isikolo uPaulus.
What seminary and whose hands is laid on him and all took place.
Kweliphi na iziko lemfundo wabekwa ngubani na izandla ukuze kwenzeka konke oko.
Galatians, the first chapter.
Kumagalati, isahluko sokuqala.
To save time, let's begin about his conversion, the 10th verse.
Ukonga ixesha masiqale ngenguquko yakhe, ivesi yeshumi.
For do I now persuade man or God?
Kuba ngoku ndithomalalisa abantu, ndithomalisa uThixo kusini na?
Or do I seek to please man?
Ukuba ndingaba sakholisa abantu.
For if I seek yet to please man, I'll be not the servant of Christ.
Kuba ukuba ndingaba ndisakholisa abantu, ndingaba ndimkhonzi kaKristu.
Oh, my.
Oh, betu.
May I just say a little something before this year, Galatians 1, get the 8th chapter.
Ndingakhe ndithethe into ethile encinane phambi koko apha kumagalati sahluko sokuqala sifumane sahluko sesibhozo.
How many know that Paul was the one that made them people be baptized over again in Jesus' name?
Bangapha abaziyo ukuba uPaulos yayinguye owenza ukuba abo bantu babhaptizwe kwakhona egameni likaYesu.
Acts 19.
Izenzo sasihluko eshumi nethoba ngokuqinisekileyo wenza njalo.
Let's take this little girl here. Race Aper.
Masifumane nje indawana apha ngentla kwesibhozo, ivesi yesibhozo.
Though we are an angel from heaven preach any other gospel to you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
Ke nokokuba thina aba nokuba kusuke isithunywa sasemazulwini sanishumayeza iindaba ezilungileyo ezinxamyenezo sanishumayezayo masisingelwe phantsi. Niyayifumana?
Where'd you get this gospel, Paul?
Uyifumana aphi le evangeli, Paulos?
The 9th verse.
Ivesi yethoba.
We said before, so say I now again, if any man preach any other gospel to you than that which you have heard received, let him be accursed.
Njengokuba besesitshilo ndiyaphinda ndithi nangoku ukuba ubani unishumayeza iindaba ezilungileyo ezinxamyenezo nazamkelayo makasingelwe phantsi.
If he's the archangel, if he's the bishop, if he's the general overseer, if he's Dr. So-and-so, whoever he is.
Ukuba uyingelosi enkulu, ukuba ungubhishophu, ubang mungamel chigelele, ubang kikusban ban, nokbang banina.
If he doesn't preach the water baptism in the name of Jesus Christ, the baptism of the Holy Ghost, doesn't preach the restoration of the gifts, the coming of Christ, all these things, let him be accursed.
Ubashumayeli, ubaptizo lamanze, kamel gaisu Christu, ubaptizo lamuwa ingwele, engashumayeli, nokbuiselo kwezipo.
If he tries to take any of this word here and say it was for another day and place it over on some new fangled idea that we learned off of some seminary, let him be accursed.
Yes.
Let's read on. See how Paul got it. See how what I'm trying to say to you this morning.
Masifunde nje sibheke phambili. Sibone ukuba uPaulos wayifumana kanjani na. Sibone ukuba kwenze kanjani na. Le nto ndizama kuyithetha kuni kusasa nje.
For do I now persuade man or God?
Kuba ngoku ndithomalalisa abantu, ndithomalisa uThixo kusini na.
For do I seek to please man?
Ndifuna ukukholisa abantu na.
For if I yet please man, then I not be the servant of Christ.
Ukuba ngaba ndisakholisa abantu, ndingaba ndimkhonzi kaKristu.
How can I expect anything?
Ingaba kukho into endinokuyilindela.
How can a man that loves God, and a preacher especially, expect to do anything but be hated by man?
Angathini umntu othanda uThixo engumshumayeli ngakumbi ukuba alindele ukwenza nantona aze angathiywa ngumntu.
Man will hate you.
Abantu bayakukuthiya.
Well, they say, Jesus said, if they call me the master of the house, I'm the master, the greatest of all of you.
Kulungile bathi uYesu wathi ukuba mna bandibize ndingumnini wendlu ndingumnini oyena mkhulu kunonke.
I'm the one can perform more miracles and do more with the Holy Spirit and all of you because I got the whole fullness in me.
Ndingulo unokwenza imimangaliso emininzi ndenze nengaphezulu ngomoya oyingcwele kunani nonke ngokuba ndinayo yonke inzaliseko kum.
And if they call me Beelzebub, how much more are they going to call you?
Kwaye ukuba bandibize ngoBhelizabhule bayakubeka phi unibiza njalo nina.
But said, don't take no thought. Watch you over these saying. For it will not be you to speak, it will be the Father that dwells in you to the speaking at that time.
Koto wati, musanukinga into eni yaku iteta. Kuba isai kuba nini ni teta, awia kuba ngui ito sheli nga paga tukuni, oya kuteta ngelo klesh.
You stay right with the word.
Salani njeneli izwi.
And he, when he got through writing the book, he said, any man that will take one word out of this book, or add one word to it, the same will be taken out of the book of life for him.
Kwaye yena wathi akugqiba ubhala incwadi wathi uba umntu uthe wasusa ilizwi lalinye kule ncwadi okanye wongeza ilizwi kuyo lowo kuya kususwa encwadini yobomi ngenxa yakhe.
God help us to stay right with him.
UThixo makasincede sihlale nje kunye nayo.
Now, the next verse. I'll read quickly now.
Ngoku ivesi elandelayo mandifunde ngoku ndifunde ngokukhawuleza ngoku.
But I certify. Let's take you to judgment.
Kega logu ndianazisa, oh kuti ndinisa emgwebe.
I certify you, brothers, that the gospel which was preached of me is not after man.
Ndianazisa bazalwana, ukuba azingoko mtu indaba ezilungileyo ezizashunyayelwayo ndim.
I'm neither Methodist, Baptist, Presbyterian, nor Pentecostal.
Ngoku andingomwisile mbaptism, presbytero kanyo wakwa moya.
It was not after man. Neither, for I neither received it of man.
Zazingeko ngokomtu, zingeko kuba namlo andizamkelanga mtwini.
Neither was I taught it.
Andizifundiswanga nokuzifundiswa.
I never received it from man, no seminary, no doctor, no divinity, no school of education.
Andizange ndizamkele mtwini. Kwiziko lamfundo, ugqirha, umngcwele, kwisikolo samfundo.
I never received it that way. I never taught it that way. I never found it that way. It never come to me that way.
Andizange ndizamkele ngalo ndlela. Andizange ndizifundiswe ngolo hlobo. Andizange ndizifumane ngolo hlobo. Azange zize kum ngalo ndlela.
How did it come then, Paul?
Zeza njani ngoko, Paulus?
Taught it, but by the revelation of Jesus Christ.
Ndazamkela. Ngoku chilelwa uYesu Kristu.
When Christ revealed himself to me that he was the Son of God.
Ngethuba uKristu was chilayo kum ukuba yena wayengunyana kaThixo.
When that pillar of fire fell upon me that day. I said, "Who are you, Lord?" He said, "I'm Jesus."
Alantsika yomlilo yawa phezu kwami ngalo mini ndathi ungubana wena Nkosi yathi ndingu Yesu.
I'm not sure what happened to him.
Ngoku ndiza kubonisa into yenzekayo kuye.
All right now, if a fellow had experience, they're going to give him 10 years to learn Greek and 10 more years to learn something else, and by that time he's gone.
Ngoku khona ngoku uba umfo wayenamava babe nokufumana bafune ukumnika iminyaka elishumi yokufunda isiGrike neminye iminyaka elishumi ngaphezulu yokufunda into enye aze ngelo xesha abe sele phelile. Khangela.
Neither received it, amen. Neither was I taught it. But by the revelation of Jesus Christ.
Andizamkelanga mntwini, andisifundiswanga nokuzifundiswa, ndazamkela ngokutyhilelwa nguYesu Kristu.
For ye have heard of my conversations in times past in the Jewish religion.
Kuba naiva yami hambo eyayifudula isebuyudeni.
I was a big doctor, boy. I had it.
Ndandigqirha omkhulu mfo. Ndandinayo.
He was taller than Gamaliel, the highest teacher that they had in the land.
Wayefundiswe phansi kogamaliyeli umfundisi ongoyena mkhulu ababenayo kwelo lizwe.
How many knows that Gamaliel was one of the greatest teachers?
Yes,
sir.
Bangapha abaziyo ukuba uGamaliyeli nguye omkhulu ongoyena mkhulu kwabafundisi. Umhlekazi.
My Jewish religion, boy, I had it down.
Inkolo yami yobuyuda mfo ndayifumana ezantsi.
I know it all, how to say the Apostles' Creed and all those things, you see.
Dan says yonke indlela yokucengceleza inkolo yabapostile nazo zonke izinto uyabona.
I know how to say all the morning prayers and to bless the people.
Dan diaz yonke indlela yokwenza imithandazo yakusasa nokusikelela abantu uyabona.
How that beyond measure then I persecuted the church of God and wasted it.
Ukuba ndandilitshutshisa ndilibhuqa ibandla likaThixo ngokuncamisileyo.
How that I tried to stop that bunch of holy rollers.
Indlela endathi ngayo ndazama kulumisa elo qela labaqengeleki abangcwele. Yabona? Yabona?
And I profited in the Jewish religion.
Ndaye ndihambela phambili ebuyudeni.
I was a great man, though. I profited.
Ndandindoda ebalulekileyo umfo ngenene. Ndandibalulekile.
I showed him I could smash him down because I killed Stevens and a whole lot of other things I've done.
Ndababonisa ukuba ndinokubatyumza kuba ndabulala uStefan neqela elininzi lezinto endazenzayo.
See how I've done.
Yabona indlela endenza ngayo.
How to beyond measure persecuted.
Indlela endathushisa ngayo ngokungena mlinganiselo.
I profited in the Jewish religion above many my equal in my own nation.
Ndaye ndihambela phambili ebuyudeni ngaphezu kwabaninzi ababezintanga zam eluhlangeni lwakowethu.
Being more exceedingly zealous of the tradition of the fathers.
Ndizizondelela ngokugqithisileyo izithethe zoomakhulu.
I remember not the word of God, the tradition of the fathers.
Ngokukhumbula ingelo lizwi likaThixo izithethe zoyise.
Tradition of the church, in other words.
Izithethe zebandla ngamanye amazwi.
I was a Methodist to the core. I was a Baptist to the core. I was a Pentecostal to the core.
Ndiyaqonda ukuba ndandingumwisile woqobo, ndandingumbhaptizi woqobo, ndandingumpentecoste.
Or you are. I want to be God to the core. That's it. All right.
Oh, unjalo. Ndifuna kuba nguThixo oqobo. Ewe, unjalo loo nto, yabona. Kulungile.
Traditions of my fathers.
Izithethe zobawo.
But when it pleased God.
Ke xa nikweni kwakholekayo kuThixo.
Oh, Paul, here you come.
Oh, Paulos, uyeza.
Who separated me from my mother's womb and even brought me to this world and called me by his grace.
Oh, ndahlulayo kwasezizalweni sikama. Dingeke zinakwelihlabathi wandibiza ngalo ubabalo lwakhe.
To reveal his son in me.
Ukuba amtyile unyana wakhe ngaphakathi kwam.
How is that?
Injani loo nto?
The Holy Spirit in me.
Umoya oyingcwele okum.
It pleased God to take me who separate from my womb.
Kwakholeka kuThixo ukundithabatha owandahlulayo kwasezizalweni sikama.
And give me the son which is the Holy Ghost. In the form of the Spirit in me to reveal himself in me.
Wandinika unyana ongumoya oyingcwele kwimoya omoya ngaphakathi kum ukuze azityhile.
Oh my. I want to shout this a little.
Oh bethu. Oh ndiyakholwa kuba ndifuna ukukhwaza kancinane.
Let me tell you, brother.
Khangela, mandikuxelele mzalwana.
Oh, hallelujah.
Akwakholekayo kuThixo. Oh, hallelujah.
Can it please
against God.
Xa kwakholekayo kuThixo.
A drunken father.
Ubawo olunxila.
A mother, God bless you, Mama. I'm not saying nothing against you.
Umama uThixo akusikelele mama andinanto ndinokuyithetha ngokuchasene nawe. Kodwa umama wayengazi into ngoThixo kunokuba umvundla wawunokwazi izihlangu zekhephu. Kwaye utata wayelala enxilile ezitratweni. Ndingenazo nezihlangu zokuya esikolweni neenwele zinde zibetha entanyeni yam kwaye umntu wonke wayendithile ngokuba ndandingumKentucky apha ngaphesha eIndiana. Kwaye indlela indlela ekwakungumbono onukayo ngayo nje. Kodwa kwakholeka kuThixo. Amen.
It pleased God who separated me from the womb of my mother.
Kwakholeka kuThixo wandahlulayo ukusukela esizalweni sikamama.
That he might reveal his son in me. By making a minister of the word that would stay right straight with it.
Ukuze abe nokutyhila unyana wakhe ngaphakathi kum ngokwenza umlungiseleli welizwi oyakuhlala kanye ngqo nalo.
That would show visions and signs and wonders and miracles and Oh,
ma! Oya kubona imibono nemiqondiso nezimanga nemangaliso kwaye oh bethu.
See what he's talking about?
Yabona into awayithetha ngayo?
It pleased God to do that.
Kwakholeka kuThixo ukwenza loo nto.
Listen close.
Njani? Phulaphulisisa ukutyi.
16 verse out.
Thabatha ivesi yeshumi lesithandathu ngoku.
To reveal his son in me. That I might preach him among the heathen.
Ukuba amtyhile unyana wakhe ngaphakathi kwam ukuze ndimshumayele ngendaba ezilungileyo phakathi kwentlanga.
Immediately I conferred not with the church.
Ngoko andibhekisanga nto kwibandla.
I never went to any bishop and asked him what I ought to do.
Andizange ndiye kuye nawuphini ubhishophu ndimbuze ukuba ndimele ukwenza ntoni na.
I never went to any flesh and blood, any organizations or anything else.
And zange ndiye nakuyiphina inyama negazi nawuphina umbutho okanye nantoni na yenye.
I never had anything to do with them.
And zange ndibe nayo nantoni na anokwenza nabo.
I never conferred with flesh and blood. And
zange ndibhekise kwinyama negazi.
Neither went out to Jerusalem to all the great holy priests and the holy fathers and all those.
Ndingazange ndinyuke ndiye eYerusalem kuya kubo bonke abapriesti abakhulu abangcwele nootata abangcwele nako konke oko.
Now, you know, I had a vision. What must I do about it? I saw the blessed Lord Jesus in a vision.
Doesn't that ngoku uyazi ndibone umbono ndimele ukwenza ntoni ngawo ndibone inkosi uYesu yozuka embonweni.
It said, get out of here, you. What are you, holy roller? Well, what happened to you?
Babe nokuthi phuma apha wena intoni ungumqengeleko ongcwele ke kwenzeke ntoni kuwe.
I had all the degrees to start with.
Hayi, ndibe nazo zonke izidanga zabo indawo yokuqala. Ndine.
And Paul said over here, I can show you in the scripture, that he said he had to forget everything that ever learned and count it as nothing that he might know Christ.
Kwaye uPaulos uthe ngapha, ndinganibonisa esibhalweni, uba wathi kwafuneka libale yonke into awakhe wayifunda, ayilibalele ekuthini into engento, ukuze abe nokumazi uKristu. Oh!
Neither went up to Jerusalem to them which were apostles before me.
And nyukanga nokunyuka ndiye eYerusalem kuba babe ngabapostile ngaphambi kwami.
But I went to Arabia and turned again unto Damascus.
Ndesuka ndaya kwela se-Arabi ndaza ndabuyela eDamascus.
And after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days.
Ndandula ndathi emva kweminyaka emithathu ndenyuka ndaya eYerusalem kuba ndazana noPetros. Ndahlala naye iintsuku ezilishumi elinantlanu.
And as we read on, we find out that he and the apostle Peter never seen one another in life, never known one another.
Kwaye njengokuba sifunda sibheka phambili sifumanise ukuba yena nompostile uPetros abazange babonane ebomini bengazange bazane.
Never seen one another, but when they come together they were preaching the
bengazange babonane kodwa abantu bakuhlangana babeshumayela kwa ivangeli enye. UThixo unaso isikolo. Yabona? Ewe. Yayinguyelo uPetros waphakama ngomhlaphane kose wathi guqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono namkele isiphoso omoya oyingcwele uphilip wathi o indlela ekumangalisa ngayo oku ndimele ukwenza into ethile nam wehla waya ndinobizo lokuhla ndiye kwasamari wehla waya apho waze wangqina esitratweni.
First thing, sick person, come up. Lay your hands on him and begin jumping and weeping and say, glory to God, here we are. Start to hand a big meeting.
Into yokuqala umuntu ogulayo wenyuka weza wabeka izandla kuye waqalisa ukuphuma eqhwalela wathi uzuko kuthixo nake waqalisa ukuba nenkonzo enkulu.
He said, you all need the Holy Ghost.
Wathi nonke niswele umoya oyingcwele.
He said, what you got to do? You've got to be baptized in Jesus' name.
Wathi into enimele ukuyenza nimele ukubhaptizwa egameni likaYesu.
They took him out on that and baptized him in Jesus' name.
Ngoku wabathabatha bonke ngabanye wabakhupha apho wababhaptiza bonke egameni likaYesu.
Come on, Peter, lay your hands on him now. They got the Holy Ghost.
Wathi nyuka Petros babeke izandla ngoku baze bafumane umoya oyingcwele.
Peter, up the house of Cornelius the same way.
UPetros phezulu kwindlu kaCornel yaba indlela enye.
Paul had never even seen him or heard nothing about him.
UPaulos wayengazange wambona okanye weva kwanto ngaye.
But he passed through the upper coast of Ephesus and he found certain disciples.
Kodwa wedlula kumanxweme angentla eEphesus waze wafumana abadisipili abathile.
He found a Baptist preacher. He was Apollos, a converted lawyer.
Wafumana umshumayeli ombhaptizi. Wayenguye uApollo igqwetha eliguqukileyo.
Smart, brilliant. Taking the Old Testament and proving by it that Jesus was the Son of God.
Elumkile ekrelekrele, thabatha iTestamente endala, azaphuhlise ngayo ukuba uYesu wayengunyana kaThixo.
Yes, sir, he was a smart man.
Eyomhlekazi wayeyindoda elumkileyo.
And they were shouting, they were having joy.
Kwaye babekhwaza, babenovuyo.
The Bible said so.
IBhayibhile itsho.
Read the 18th and 19th chapter of Acts and see if that's not right.
Funda kusahluko seshumi nesibhozo neseshumi nethoba sezenzo. Ubone ukuba injalo nalonto.
They were having joy. They were dancing in the spirit, running all around him.
Babenovuyo, babeqhenza bekumoya, bebaleka bejikeleza, uyazi.
Paul said, but have you received the Holy Ghost since?
Amen.
You believe?
UPaulos wathi, kodwa namamkelana umoya oyingcwele.
And to you Baptist brothers, that tries to poke that down the people's throat.
Kwaye kuni bazalwane bamabhaptizi abazama ukungqala oko kuhle emiqaleni yabantu.
And said the original Greek said, did you receive the Holy Ghost since or when you believe?
Nithi isiGrike sakuqala sithi namamkelana umoya oyingcwele ukusukela okanye ngethuba nakholwayo.
I challenge you to bring me the Greek.
Ndiyanimema ukuba nindizisele isiGrike.
I've got the original Greek in my own possession.
Ndinaso isiGrike sakuqala endinaso.
I have also the Aramaic and the Hebrew also.
Ndinaso kwakhona nesiAramic nesiHebrew ngokunjalo.
Each one of them says, have you received the Holy Ghost since you believe?
Zonke ngazinye zithi, namamkelana umoya oyingcwele ukusukela nakholwayo nje.
By faith are you saved. That's your faith in God.
Nisindiswa ngokholo. Olo lukholo lwenu kuThixo.
The blood keeps you clean from sin because it makes a sacrifice.
Igazi ligcina nicocekile esonweni ngokuba lenza idini.
The blood doesn't save you, the blood keeps you clean.
Igazi alinisindisi, igazi ligcina nicocekile.
Are you saved?
Nitsho ngani ukuba nisindisiwe?
By faith, are you saved in that by God's foreknowledge calling you?
Nisindiswe ngokholo. Noko kungokwazi kwenxa ingaphambili kukaThixo enibiza.
You are saved and the blood makes an atonement constantly keeping you clean.
Nisindisiwe, la igazi lenza intethelelo ngokuthe rhoqo linigcina nicocekile.
And then by one spirit you're baptized into the Holy Ghost, into the fellowship of the believers.
Ukuze ngamoya mnye nibhaptizelwe kumoya oyingcwele ningene kubudlelwane babakholwayo.
And into the fellowship of the Holy Spirit to be led by the Spirit doing signs, wonders.
Nakubudlelana bomoya oyingcwele ukuze nikhokelwe ngumoya nisenza imiqondiso izimanga.
Wait, coming on, waiting for something just a little bit, we get it. Hope we do anyhow.
Nilindile niqhubela phambili nilindele into ethile okuncinane nje siyakufumana. Ndiyathemba ukuba siyakufumana kanjani na.
I told you call me this time, wasn't it?
Ndixelele ukuba nindibize ngeli xesha bekunjalo.
You can't be a look at it.
Kwenzekile ukuba nje ndibe ndijonge kulo.
It's a word or two more. It's a little bit more.
Ilizwi nje okanye abe mabini ngaphezu koku nje ngokuncinane kongeza.
How long is this salvation lasting? How long?
Luthabatha ithuba elingakanani usindiso? Ithuba elingakanani?
What kind of salvation is it?
Luhlobo olunjani losindiso olo?
From church to church, from
ukusuka kwibandla kuya kwibandla ukusuka.
Let's turn to Hebrews 9:11 just a minute.
Masikile kuma Hebrews sahluko sethoba iverse 11 umzuzu nje.
Just look to see how long, just for a few minutes.
Nje ukuze sibone kuba lithuba elingakanani nawe kwemizuzu embalwa nje.
So let's look at Hebrews. Let's find out how long this salvation is lasting.
Kila ngapha ekuncwadi yama Hebrews size sifumanise nje kuba lithuba elingakanani na olusindiso oluhlala lona.
See what kind of salvation is.
Sibone kuba luhlobo lunina losindiso olu.
Let's read now Hebrews 9:11.
Masifunde ngoku kuma Hebrews sahluko sethoba iverse 11.
But Christ becoming a high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands.
Kaya na uKristu efike wangumikelelo omkhulu wazo izinto ezilungileyo zakubakho uthe ngona mkhulu ugqibeleleyo umnquba ongena kwenziwa ngazandla.
That is the same. This is the same teacher, Paul. That of the building of this building.
Oko kuthi ngoku ikwangulo mfundisi mnye uPaulos yabona ongengowendalo ongengowalendalo.
Neither by the blood of goats or calves, but by his own blood. He has entered in once.
Kungengalo negazi lebhokhwe nelamathole. Kodwa ngegazi elelakhe wangena kwabakanye.
How many times? Once.
Kangapi kanye.
Unto the holy place, having obtained.
Kweyona ngcwele wafumana.
Salvation for a week. Salvation to the next revival. What kind?
Usindiso isithuba seveki usindiso ukuya kuma kwimvuselelo ezayo luhlobo luni inkululo enginaphakade ngokusihlawulela yintoni igama unaphakade eliyithethayo kuKristu emva kokuba sikholiwe.
No man can call Jesus Christ only by the Holy Ghost.
Akom dunako ubiza uYesu Kristu kungengayo moya oyingcwele.
There's these three classes of people: unbelievers, make believers, and believers.
Ngoke kwenti dezintathu zabantu abangakholwa amakholwa uzenzisa namakholwa.
But then once to have believed unto eternal life has entered into the court.
Kodwa lawo akholelwa kubomo okungunaphakade angene ezintendelezweni.
Take the old tabernacle. How's the first thing you do? Enter into the courts of the Gentiles.
Thabatha umnquba omdala. Yayintoni into yokuqala babenza? Babengena ezintendelezweni intlanga.
Next is the blazing altar where they wash the sacrifices, the golden laver.
Into elandelayo yayisibingelelo sobhedu apho babelihlamba khona idini kwisitya sokuhlambela segolide.
The next was the killing of the sacrifice and the sprinkling of the blood upon the altar.
Okulandelayo yayikubulawa kwedini ukuze ibeke ukufefa kwegazi phezu kwesibingelelo.
Then once the year and anointed.
Ngoko kanye ngonyaka u-Aaron wayethanjiswa.
With what? With the rose of Sharon perfume. With precious oil that had perfume in it.
Kandoni ngesiqholo somfiyo wase Sharon nge ole eqabusekileyo eyayinesiqholo kuyo.
They poured it on his head, it went from down to the hems of his skirt.
Babeyigalela phezu kwenhloko yakhe ihle yokuma ezantsi emqongumbelweni yezambatho zakhe.
Watch how this man had to go in behind them curtains. Once the year, packing before him the blood for the mercy seat.
Khangela indlela le ndoda okwakufanele ingene ngayo emva kwalowo mkhusane. Kanye ngonyaka iphethe phambi kwayo igazi lesihlalo senceba.
And he took his rod in 1 year and forgot it.
Kwaye ayithatha intonga ingene nayo kanye ngonyaka ize ilibale.
When he went back at it, then buttered out and blossomed.
Bathi ba ungena emva kwayo yabe seyigqibile ukuba namanquma nokudubula.
An old stick he packed maybe for 40 years in the wilderness. Laid in that holy place.
Intonga endala wayeyiphatha mhlawumbi isithuba samashumi amane eminyaka entlango. Wayibeka kuloo ndawo ingcwele.
Wow. When he took out the blood of the covenant. The blood. He was anointed.
Khangela. Bathi bakuthabatha elo gazi lomnqophiso. Igazi wayethanjisiwe.
And he had garments on that had little jingle bells in them. A pomegranate and a bell.
Kwaye wayenxibe ingubo ezinezantsimbi zikhenkcezayo ezincinane kuzo.
And that man had to walk in such a way
But every time when he moved his legs and moved like this and made his steps, he prayed, Holy, Holy, Holy unto the Lord.
Kwaye loo ndoda kwakumele ihambe ngendlela apha yokuba ngalo lonke ixesha ishukumisa umlenze wayo ishukume ngolu hlobo ize yenze inyathelo zazikhala uyingcwele ingcwele ingcwele inkosi
Holy, holy, holy unto the Lord. Holy, holy, holy unto the Lord.
Ingcwele, ingcwele, ingcwele inkosi. Ingcwele, ingcwele, ingcwele inkosi. Oh, bethu. Ditheta ngandoni?
Here is Branham Tabernacle.
Niya iva mnguba ka Branham.
You've had your chance.
Nibe naro ithuba lenu.
When a man once is anointed with the Holy Ghost, he'll be adopted into the family of God.
Ayi ndoda ithe yathanjiswa kwaba kanye ngomoya oyingcwele ukuze ibangwe ingeniswe kusapho lukaThixo.
To be positionally placed by the Father and set into a service that is into his purpose of life for what God has called him for. His walk must be holy, holy, holy unto the Lord. Holy, holy, holy.
Ukuze ibekwe ngokwendawo yayo nguyise, ihlaliswe inkonzo ethile apha phandle, kwinjongo yayo ebomini, okanye into uThixo ayibizela yona, ihambo yayo imele ukuba ibe ngu ingcwele, ingcwele, ingcwele inkosi. Ingcwele, ingcwele, ingcwele.
Oh, you must turn aside to this a bit.
Oh, ufanele ukuba ujikele koko ube.
Holy. Holy, holy, unto the Lord.
Ingcwele, 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 inkosi.
Oh, you must believe all that the elders said this.
Oh, umele ukuba ukholwe yonke into ethethwe ngulaa mdala le.
Holy, 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 unto the Lord.
Ingcwele, 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 inkosi.
Let his word be first. Let it be everything that there is.
Ngayibele ilizwi lakhe kuqala. Lona malibe into yonke ekhoyo litshone.
Settle in your heart.
Lizinze ngaphakathi enhliziyweni yakho.
You walk the sea in the world.
Hallelujah.
Holy, 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 unto the Lord.
Ukuhamba kwakho makube selizwini. Ingcwele, 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 inkosi.
Oh, if you just come over here, I'll tell you what we do. We'll organize, put you in our organization, you'll be a great man.
Oh, ukuba nje ungeza ngapha, ndiyakuxelela into esiya kuyenza. Siyakuzenza umbutho, sikufake kumbutho wethu. Uyakuba indoda ebalulekileyo.
Holy, 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 unto the Lord. Holy, 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 unto the Lord. Moving on.
Ingcwele, 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 inkosi. Ingcwele, 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 inkosi. Uqhubela phambili.
Don't make any difference what anybody says.
Kungenzi mahluko ukuba ubani uthini na.
We call these things, do this, do this, do that, do that.
Wabizi abuyela amakhasethi yenza oku, yenza oku, yenza oku, yenza okunye.
Holy, 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 unto the Lord.
Ingcwele, 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 inkosi.
You got your eyes set towards Calvary, and there's nothing going to stop you.
Amehlo akho wabhekisa ngqo eCalvary, kwaye akukho nto iyakukumisa.
Walk of your life, you're walking down the king's highway.
Kwa ukuhamba kobomi bakho. Uhamba usihla ngomgaqo ophakamileyo wokumkani.
Anointed with the precious anointing oil, moving into the holiest of holies.
Uthanjiswe ngentamzo engcwele eoli, uqhubela phambili ukuya kwingcwele kangcwele.
Amen. All right.
Amen. Kulungile.
Paul said he didn't get this from man.
UPaulos wathi wayengazanga kufumana emntwini oku.
Now what does he say back to Galatians or lessons?
Ngoku uthetha ntoni phaa kumagalati isifundo sethu.
Having made known to us the mystery of his will.
Esazisile imfihlelo yokuthanda kwakhe.
What is his will?
Yintoni intando yakhe.
Made known the mysteries of his will.
Wazazisa imfihlelo zentando yakhe.
You just take down the 9 first.
Uyazi ukuba loo nto ithabatha ivesi yethoba.
I'm going to hurry right quick and get this out. Because we're running late.
Ngoku ndiza kunqama ukukhawuleza kakhulu ndikhuphe oku kuba siphelelwa lixesha.
Oh, every word is such a magnitude.
Oh, lonke ilizwi likokunjani.
Oh, each word is a nugget.
Oh, ilizwi ngalinye libubunzulu.
You can just take it and just keep polishing.
Ungalithatha nje uhlale uligudisa.
You can think, you can take one of them words out there, take the word of Genesis and polish it.
Ungemba, ndingenza njalo, ungathawata libe linye lala mazwi apha. Ulthathe ulise ngapha kuGenesis uligudise.
Take it over to Exodus and polish it again.
Ulthabathe ulise ngapha kuExodus uze uligudise kwakhona.
Take it over to Leviticus and polish it again.
Ungalthabathe ulise ngapha kuLeviticus uze ulipolishe kwakhona.
And time you get over to Revelation, it's every bit Jesus. Amen.
Ukuze ngexesha ufikelele kwisityilelo, Liti ndaonganye ibe ngu Yesu. Amen.
It'll be Jesus when you hit the revelation.
Ungatawata nje, ulikudzeka ngango ufunayo, liyaba ngu Yesu kaute wafika kwisikilelo.
For he said, I am he that was, which is and shall come.
Kuba wati ndingloa yeko ukoyo uyakuza.
I am the root offspring of David, the morning star.
Ndingambu nenzala ka Davide ikwezi lokusa.
I'm Alpha Omega. That's A and Z in the Greek alphabet.
Ndingu Alpha no Omega. Koko kuteta u A ukuya ku Z kumagama esigrike.
I am from A to Z. I'm all in all. That's right.
Ndisuka ku A ukuya ku Z ndinguye ndikuko konke.
I'm he that was alive and was dead and is alive forevermore. I have the keys of death and hell. Oh my.
Ndingulo waisla ubomi waifile. Kwaye ndiphila ngona phakade ndinazo nezitshixo zokufanezela abafileyo. Oh, bet.
Every nugget you pick up and start polishing, it'll polish right into Jesus.
Yonke inzulu othi uyichole apha uqalise kuyigudisa iyagudiseka iye kungena kuYesu.
Just a little later, and then we'll stop.
Ngoku usemva kwexesha kancinane kuze sipheze.
What are we waiting for then?
Silindele ntoni ngoko?
What's real with eating bar?
Uzele ntoni apha enkonzweni?
What's the purpose of it?
Yintoni injongo yakho?
What's the world running for?
Linqinela ntoni ihlabathi?
What's the atomic bomb hanging out of for?
Yintoni esidingela yona apha ngaphesha esikhushumbise atom?
What's the molecules in the atoms? What's it all about?
Zintoni amasunzi ajikeleza emoyeni ne atom? Kwaye konke oku kumalungana ntoni?
Turn Romans to 8. Just a minute.
Chila kuma Roma esesibhozo umzuzu nje.
What's it waiting for?
Lilindele ntoni?
What's all this waiting for?
Kulindele ntoni konke oku?
What's the time?
Lithini ixesha?
Romans the 8th chapter, and let's begin and read about the I'd say the 8th
kuma Roma esahluko sesibhozo masiqale sifunde malunga ne ndingathi isibhozo.
I start wrong about the 19th verse, and just read right here for make it real sweet.
Masqale malungane to iverse yeshumela thoba ukuze nje sifunde kanye apho kwenzela oku sikwenze kube mnandi ngenene.
That's right. I know who you're getting to there. All right.
Kunjalo ndiyazi kuba uyaphi na apho. Kulungile.
Romans the 8th chapter. I believe I'm right now. Yes, sir.
Kuma Roma isahluko sesibhozo ndiyakholwa ukuba ndiyichanile ngoku mhlekazi.
The 8th chapter, and let's begin here about the 18th verse. Let's just begin the 14th.
Isahluko sesibhozo kwaye masiqale apha malunga nevesi yeshumi elinethoba masiqale kumqolo weshumi elinesine.
For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God.
Kuba bonke abakhokelwa ngumoya kaThixo bangoonyana bakaThixo abo. Injalo loo nto.
For ye have not received the spirit of bondage again to fear.
Uba namkela ngamoya obukhoboka ukubani buye noyike.
Oh, what if I can just hold out? Ooh, if I could just hold out now.
Oh, ingaba mhlambi ndingabambelela. Oh, ukuba nje ndinganokubambelela ngoku.
Hold out nothing.
Musa kubambelela kwanto.
It is whether I held out, it's whether he held out.
Asko ukuba ndingabambelelana kukuba yena angabambelelana.
I'm in him now.
Yes.
Ndikuye ngoku, yabona?
What do you say, well, if I'm in him?
Ke uthi, ke ukuba ndikuye.
No, you Presbyterians said, oh, we always believe that.
Ngoku nina ma Presbyterian nithi, sahlala sikukholelwa oko.
But your life proves that you're not, unless you walk the kind of life that he walked.
Amen.
You believe the same gospel he preached.
Kodwa ubomi benu ubonisa ukuba ninjalo, ngaphandle kokuba nihambe uhlobo lobomi waluhambayo. Nikholelwe ukuba ivangeli enye awayishumayelayo.
You say, oh, bad to say, sure, I believe in eternal security.
Nithi, ama-Baptist athi, ngokuqinisekileyo ndiyakholwa ukhuseleko lwanaphakade.
Go out here and smoke cigars and run to dances.
Nize niphuma apha phandle nditshaye isaga nibaleke niye emidanisweni.
Women cut their hair, paint their faces, and act like I don't know what.
Baze abafazi bachebe iinwele zabo baqabe ubuso babo benze njengantoni nanje.
Your fruits prove that you don't believe it.
Iziqhamo zenu zizo eziqondakalisa ukuba anilukholwa.
Why say do you believe in divine healing?
Xa ndithi niyakholwa kwimpiliso engcwele.
Oh, Dr. Jones said it was so ever to the days back.
Oh, Dr. Jones wathi kwakunjalo loo nto yayeyeentsuku zakudala.
Are you a hypocrite?
What's the matter with you?
Ngoku mhana ani sindini. Yintoni undonakele kuwe?
You poor deluded child.
Mntwana ndini ulusizi ukhohlisiweyo.
You're so far off the gospel, so it's a pity.
Ukudele kunevangeli. Gokude kube lusizi.
You've been sidetracked on some muddy road on some burning dump.
Ukhuthwe ecaleni kwindlela ethile nodaka kwindawo yokulahla inkunkuma evuthayo.
Don't you see here what he says?
Awubona ukuba nansi into awayithethayo?
That every spirit that confesses that Jesus has not come in the flesh right now is a wrong spirit.
Ukuba wonke umoya omvumayo ukuba uYesu Kristu akezanga esenyameni khona ngoku.
The Bible said Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Ibhayibhile ithe uYesu Kristu kwanguye izolo namhlanje ngona phakade.
What he said then, he is now, he's for always that way. Just listen.
Into awayithetha ngoko, ukho eyakuhlala enjalo. Pula nje.
For ye haven't received the spirit of bondage again to fear.
Kuba namkelanga moya wabukhoboka ukubani buye noyike.
But ye have received the spirit of a.
Namkele umoya wo.
Now after you're adopted, all right. After you're adopted.
Ngoko emva kokuba wenziwe unyana kulungile. Emva kokuba wenziwe unyana.
Your place. And you understand, as the ceremony said, and you've been put into the body correctly.
Ubekwa ngendawo. Ngoko uyaqonda. Emva kokuba itheko lithe lenziwa waze waba ubekwe ngokuchanekileyo emzimbeni.
Your son, sure, a daughter. When you're born again, that's your birth.
Unyana ngokuqinisekileyo intombi xa uzalwa ngokutshawo ilonto luzalo lwakho olo.
But now you're positionally placed.
Kodwa ngoku ubekwa ngendawo yakho.
We not received the spirit of fear, but we have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.
Asamkelanga moya obukhwala, kodwa asamkele umoya okwenziwa onyana esidanduluka ngawo sithi Abba bawo.
Which means my God.
Oko kuthetha ukuthi Thixo wam kulungile.
The Spirit itself bears witness with our spirits that we're children of God.
Umoya ngokwakhe ungqinelana nomoya wethu ukuba uba singabantwana bakaThixo.
How does it do it?
Uyenza njani loo nto?
You say, glory to God, hallelujah. Don't bother me, I'm a child of God, and go out and do the things you do.
Uthi uzuko kuThixo, hallelujah. Ayindihluphi ndingumntwana kaThixo uze uphume wenze izinto ozenzayo.
The Spirit of God will do the works of God.
Umoya kaThixo uyakwenza imisebenzi kaThixo.
Jesus said, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. See?
Uyesu wathi lo okholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uyakuyenza naye yena. Yabona? Yabona?
If this vine comes forth and it produced a bunch of grapes, and the next one comes forth and produced a bunch of pumpkins, there's something wrong. See?
Ukuba lo mdiliya uthe waphuma waza wavelisa isicumba sediliya ukuze ulandelayo uphume uvelise isicumba samathanga kukho into ephosakeleyo. Yabona?
It's a drafted church. It's a drafted bond. It's a grafted person.
Libandla eliqonyezelelweyo ngumdiliya oqonyezelelweyo ngumntu oqonyezelelweyo.
If a person of some denomination belongs to a denomination and call themselves a Christian and don't have the Holy Ghost and have the power of God and all these things.
Ukuba umntu onehlelo elithile. Ungowemvaba ethile azazibize ngokuba ungumKristu abe ngenayo umoya oyingcwele namandla kaThixo nazo zonke izinto. Ngokuba uphuma apha wenze njengeqela la abanxilileyo ngenxa nje yokuba uthetha ngelwimi. Ndakhe ndazibona iidemoni zithetha ngelwimi.
I've seen dance in the spirit and shout and froth at the mouth and everything else and all that. I've seen that.
Now can that's born as clans as you can as quads as gables.
I'm not talking about that. I'm talking about the Spirit of God. The Spirit itself bears witness with our spirit we're children of God.
Umoya ngokwakhe unginela nomoya wethu ukuba singabantwana bakaThixo.
And if they're children, heirs of God, joint heirs of Christ.
Ukuba ke singabantwana bakaThixo sikwazi indlalifa, indlalifa zikaThixo, indlalifa ke kunye noKristu.
If so that we suffer with him, that we may also glorify together.
Ukuba okunene siva ubunzima kunye naye ukuze sizukiswe nokuzukiswa kunye naye.
For I reckon that the suffering.
Kuba ndigqiba kwelithi intlungu selixesha langoku.
Listen to this. Oh, it isn't beautiful.
Pula nje koku. Oh, ukuba kumnandanga oku.
For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.
kuba ndigqiba kwelithi iintlungu zeli xesha lakaloku nje azinakulinganiswa nobuqaqawulo obuza ukutyhilwa kuthi phakathi kuthi
for the earnest expectations of the creature
kuba ukulangazelela kwendalo kulinde
because here got a little word there, a little margarita creation is right in Greek
ibiza apha inegama elincinane igama elincinane apho ukufunda kwindawo encinane esecaleni indalo linjalo kwisigrike
expectations of the creation is waiting for the manifestations of the sons of God
ukulindela kwendalo indalo ilindele ukubonakalaliswa konyana bakathixo
what's everything waiting on
ilindele ntoni yonke into
what's the whole creation waiting for
ilindele ntoni yonke indalo
the manifestations of the sons of God
ukubonakalaliswa konyana bakathixo
It's waiting for the church to become into its position.
Ilindele ibandla ukuba libe kwindawo yalo.
Who was the son of God when Adam? What was his domain? The earth.
Yayingubani unyana kaThixo ngethuba uAdam? Babuphi ubukumkani bakhe? Lihlabathi.
He had domain over earth, is that right?
Yena wayenobukumkani emhlabeni, ngaba kunjalo?
He wasn't Elohim, man. He was Jehovah. See?
Wayengenguye uElohim ngoko. Wayenguye Jehovah.
That is, I am God, and I've made some lesser ones under me.
Oko kuthi ndinguthixo kwaye ndenze abangeneno kwam.
And I'll give them a dominion.
Kwaye ndabanika ubukumkani.
And in their domain, the dominion under them is the earth.
Kwaye ubukumkani babo, ubukumkani obuphansi kwabo ngumhlaba.
Man had dominion over the earth.
Umuntu wayenobukumkani phezu komhlaba.
And all the whole creation is waiting. For the sons of God to be manifested.
Amen. Why yonke indalo ilindele onyana bakathixo ukuba babonakalaliswe.
We're watching for the coming of that glad millennium day.
Sikhangele ukuza kolo suku lophumulo lweminyaka eliwaka.
When our blessed Lord shall come and take his waiting bride away.
Xa inkosi yethu ezukileyo yakuzayithabatha imkeno mtshakazi wayo.
All the earth is groaning, crying for that day of sweet release.
Oh, umhlaba uyancwina ukhalela lo mini yokhululwa okumnandi.
When our Savior shall come back to earth again.
Xa umsindisi wethu ayakubuyela emhlabeni kwakhona.
Is that right?
Ngaba kunjalo?
Waiting, God trying to place his church in position to manifest himself.
Silindele uThixo uzama kubeka ibandla lakhe endaweni ukuze azibonakalalise.
Getting one that he can work through like this, so there's my spirit flowing freely.
Afumane lo wano kusebenza ngayo ngolu hlobo athi nanko umoya wami uphepheza ngokukhululekileyo.
There it is. I can work here.
Ngolowo lolo ndinokusebenza apha.
Get another one over here, place him. I can place him.
Ndifumane omnye ngapha ndimbeke ngendawo ndinokumbeka.
Adoption, placing, manifesting, taking out here and put a ceremony on him, visiting with an angel, telling something.
Ukwenziwa unyana, ukubekwa, ukubonakalaliswa. Ndimkhuphe apha, ndibeke itheko phezu kwakhe, ndimtyele ngengelosi, ndimxele ukuthile.
As he told the truth.
Ngokuba uthethe inyaniso.
Now if he's just making up something, it won't work.
Ngokuba into ayenzayo nje, ayisayi kusebenza.
That won't work. We've had a lot of that.
Hayibo, leo, ayiyi kusebenza. Sibe nokuninzi kwaloo nto.
But I need manifestations of sons of God. When God manifests himself and he sends him out.
Kodwa nditheta ukubonakaliswa konyana bakathixo. Xa uThixo ezibonakalisa, aze amthumele aphume.
And then he goes forth and what he says is truth.
Aze akuhamba ithi into ayithethayo ibe yinyaniso.
What he does is the truth.
Into ayenzayo yinyani.
What he does, he manifests Christ.
Into ayenzayo ubonakalalisa uKristu.
How you judge it?
Umqonda njani?
By the way he stays with the word. Right with the word.
Ngendlela ahlala ngayo kunye nelizwi. Ukuthanekileyo kunye nelizwi.
That's how you know all men is by the way he stays with the word.
Yabona, nanso indlela ubazi ngayo bonke abantu kungendlela athi ahlale ngayo nelizwi.
If they speak not according to the word, there's no life in them, says the Bible.
Ukuba bathethi ngokwelizwi akukho bomi kubo, itsho iBhayibhile, yabona.
Leave them away.
Bashiya apho.
Now let's read. Then we'll have to stop because our time's getting away.
Ngoku masifunde ukuze sibe nokuma kuba ixesha lethu liyemka.
All right. Next here first. Another person.
Kulungile kwiverse yeshumi okanye iverse yethoba xebe.
Having made known to us the mystery of his will to adopt us according to his good pleasure which he has purposed in himself.
Esasisile imfihlelo yokuthanda kwakhe kwenkolelo yakhe wayimisayo ngokwakhe.
He purposes himself before the foundation of the world.
Wagqiba oku ngokwakhe ngaphambi kokusekwa kwehlabathi.
How many understand it?
Bangapha bayiqondayo, yabona?
That in the dispensation.
Ukuze akuzaliseka amaxesha.
Oh my, here we come again.
Oh, bethu naku sifumana kwakhona,
eh? Oh, let's just pass it.
Oh, kulungile mama, masidlule nje, yabona?
Dispensation of the fullness of time.
Akuzaliseka amaxesha.
You believe in dispensation?
Niyakholwa kwizigaba zamaxesha?
Bible said so.
Ibhayibhile yatsho.
In the dispensation of the fullness of time.
Ngesigaba sokuzaliseka kwexesha.
What is the fullness of time?
Indone ukuzaliseka kwexesha.
There's been a dispensation of there was a dispensation of the Mosaic law.
Sasikho isigaba sexesha sokulungile. Sasikho isigaba sexesha somthetho kaMoses.
There was a dispensation of John the Baptist.
Kwakho isigaba sexesha sika Yohane Mbhaptizi.
There was a dispensation of Christ.
Sasikho isigaba sexesha sika Kristu.
There was a dispensation of church organization.
Sasikho isigaba sexesha sebandla lombuto.
There was a dispensation of the outpouring of the Holy Spirit.
Sasikho isigaba sexesha sokuthulwa komoya oyingcwele.
Now is the dispensation of adoption, what the world's waiting, groaning.
Ngoku sisigaba sokwenziwa onyana, into elindelwe lihlabathi lincwina.
I am in the fullness of time come. When the dispensation of the fullness of time.
Kwaye kwakufika ukuzaliseka kwexesha. Xa isisigaba sokuzaliseka kwexesha.
What is that fullness of time?
Intoni oko kuzaliseka kwexesha?
When the dead rise. When sickness ceases. When all the earth ceases to groan.
Xa abafileyo bevuka. Xa ukugula kupheza. Xa wonke umhlaba upheza ukuncwina.
The fullness of the dispensation of time.
Ukuzaliseka kwesigaba sexesha.
Watch this.
Khangela koku.
When in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ.
Akuzaliseka amaxesha ukuba azihlanganisele zonke izinto kuye uKristu.
Aren't you glad?
Anivuyi?
How are you going to do it?
Uya kuyenza njani naloo nto?
Gather together all things in who?
Ukuhlanganisela zonke izinto kubani?
How do you get in Christ?
Ungena njani kuKristu?
By one spirit we're all baptized into one body.
Kamoya mnye sabaptizwa sonke ku baptizelwe mzimbeni mnye.
In that body is whose body?
Kwaye lo mzimba ngumzimba kabani?
Already judged.
Osele ugwetyiwe.
He took our judgment, then what are we?
Wathatha mgwebo wethu, ngoko sintoni thina?
When I see the blood, I'll pass over you.
Xa ndibona igazi ndiyakudlula kuni. Ngalo lonke ixesha ekhangela kulo mzimba. Ngolowo uhleli apho usopha igazi.
I'm in there by the Holy Ghost.
Ndilapho kanjani ngomoya oyingcwele.
He passes over.
Uyedlula. Oh, bethu.
And when the fullness of the dispensation time that he might gather together all things in Christ, both which are in heaven.
Sise sakuzaliseka isigaba sexesha ukuba zihlanganisele zonke izinto zonke kuKristu ezisemazulwini.
Now if you want to talk about a name, we'll really start on it right now for a while.
Ngokuba ufuna ukuthetha ngegama sakuqalisa ngalo khona ngokumzuzwana.
All the family in heaven is named what?
Lonke usapho lwasemazulwini libizwa ngantoni?
All the family in earth is named what?
Lonke usapho lwasemhlabeni libizwa ngantoni?
There's some fine women in here. Fine, rich, real ladies.
Kukho abafazi abalungileyo apha, abalungileyo azityebi nenekazi lenene, amanenekazi.
There's one Miss Branham, Miss William Branham. She's my wife. She goes home with me.
Mnye unkosikazi Branham, unkosikazi William Branham, inkosikazi yam, ukodwa nam.
See, rest of it goes with your husband.
Yabona, abanye abakuni hamba nabayeni benu.
There's one great living church of the living God. She bears his name. She's still with his spirit. Right.
Linye ibandla elikhulu eliphileyo likaThixo ophileyo lithwele igama lakhe lizaliswe ngumoya wakhe kunjalo.
I don't say I don't condemn the good works. I don't condemn their hospitals and good things they do.
Andithethi andiyigwebi imisebenzi elungileyo, andizigwebi izibhedlele zabo nezinto ezilungileyo abazenzayo.
I think that's wonderful and a God's blessing to poor suffering humanity.
Ndicinga uba uyamangalisa oko. Kwaye uThixo yasikelela amahlwempu luntu oluhluphekayo.
I don't condemn all these other things they're doing. Fine, that's just right.
Andizigwebi zonke ezinye izinto ezibazenzayo kulungile, zilungile nje.
And there are great organizations and millions of dollars. I'd sure love to see that in bootleg joints on the corner anytime.
Kwaye imibutho yabo emikhulu nezigidi zedola ngokuqinisekileyo ndingathanda ukubona zona kunokubona izindlu zokuthengisa ziyobisesekoneni nangaliphina ixesha. Ngokuqinisekileyo ndiyabahlonipha njengabalungiseleli abama epulpitini.
But when it comes to the gathering together at the end of the dispensation, it'll be waiting for the manifestation of the sons of God.
Kodwa xa kusiza ekuhlanganiselweni ndawonye ekupheleni kwesigaba sexesha liya kube lilindele ukubonakalaliswa koonyana bakathixo. Kweso sika ukuze abe nokuzihlanganisela ndawonye zonke zonke ezithe zangeniswa kuKristu. Yintoni uKristu? Bangaphi? Singena kanjani kuye?
1 Corinthians 12, by one Spirit, we are all baptized into one body, which is the body of Christ, and made partakers of every gift and everything that He's got. Is that right?
AmaKorinto kalisa suweshmanesbini sa baptizelanga moyam nyem zimbeni mnye ongumzimba kaKristu senziwa indlala ifasa sonke isiphona yonke into elungileyo anayo ingaba kunjalo.
And the whole earth is groaning, crying, waiting for the manifestations that when Christ and His church will unite together.
Kwaye umhlaba wonke uyancina uyalila ulindele ukubonakalaliswa kwaxa uKristu nebandla lakhe beya kumanyana.
That dispensation of the fullness of time gathered together in all Christ.
Ukuze akuzaliseke amaxesha zihlanganisele komnye zonke izinto kuKristu.
Both which are in heaven and in earth and even in Him. Earth, even in Him.
Esemazulwini kwanesemhlabeni ewe kuye, emhlabeni ewe kuye.
In whom we have obtained our inheritance.
Kuye lo sithe sikuye sadla ilifa.
Oh, Brother Neville, forgive me for taking this time.
Oh, Mzalwane Neville, ndixolele ngokuthatha elithuba.
That word inheritance.
Ndi ela lizwi ukudla ilifa.
Oh, yeah,
kunyanzelekile. Oh, ndiyazi ukuba ngumzalwana ongowakuthi.
I hope I'm not crazy.
Andithi ndiyathemba ukuba andiphambananga.
I don't think I.
Ndinje andicingi ukuba ndinjalo. Kodwa bethu, intoni? Ilifa.
We have obtained an inheritance.
Sifumene ilifa.
Somebody has to leave you something.
Bekho umuntu ekumele ukubasiyele ukuthile.
God, before the foundation of the world, left you something.
UThixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wanishiyela ukuthile.
A name written on the book. That when the Lamb will be slain, you'll be recognized with it.
Igama libhalwe encwadini ukuba xa imvana iyakuxhelwa niyakuqatshelwa kunye nayo.
Let's say that for tonight. Let's just read on a little bit.
Oh, masukushiya okokwangokuhlwa nje masifunde nje kancinane.
Ma, how we able to get to the third verse tonight? No chance.
Bethu, sinokuze sifike njani kwivesi yesithathu ngokuhlwa nje?
We need that 4 or 5 verses out of this.
Asinazo nezine okanye ezintlanu ivesi kule nto.
I will fix the clothes all. I just have to read it and let it go.
Ngoku silungisela ukuvala nangona ndiza kunyanzeleka ukuba ndiyifunde liyeke.
In whom also we have obtained an inheritance being.
Kuye lo sithe sikuye sadla ilifa.
What?
Intoni?
How do we get this inheritance?
Silifumana njani ilifa lapha?
How do we get it because we walked upright?
Salifumana njani ngokuba sahamba ngokuthe ngqo?
How do we get this inheritance?
Silifumana njani ilifa?
Because we were predestinated. Amen.
Ngokuba sasimiselwe ngenxa ingaphambili. Amen.
Now, Armenian brothers, I know that's awfully hard.
Bazalwane bam bama-Armenia, ndiyazi uba oko kulukhuni ngenene.
I don't mean to hurt, but it just does me so good to know that it.
Andizimisele kwenzakaliswa kodwa oku kuyandivusa nje ukuyazi into yokuba.
You got it, brother, all right. You just don't see it. You got it just the same. You're all right. You're all right.
Ninalo, unalo mzalwana kulungile. Awuluboni nje. Unalo kwangendlela enye yabona, uselulungile yabona, uselulungile yabona.
But it's, oh, but it's so good to look at.
It's
like what Brother Neville said about the arcade. Get your step out and go around and see what you got.
Yes, sir.
That's what this is
about. God's Holy Spirit is our stepbrother to tell us what we got.
An inheritance.
What kind of inheritance? Being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will.
When He was before He was a Papa,
before He was God, before He was a Savior, before He was a healer.
Ngethuba waye ngaphambi kokuba abe ngutata.
Before all of this, He predestinated. Put the Lamb's name on the book.
Ngapam kwako konke oku. Wamisela ngenxa ingaphambili. Wabeka igama lemvana encwadini.
Look down to you by His foreknowledge and see your name, put it on there too.
Wakhangela ngolwazi lwakhe lwangaphambili wazwabona igama lakho walibeka apho nalo.
What is it?
Yayintoni leyo?
That's why we come in the world, born with sinful parents, we walk around on the world, you know.
Kwazemva komzuzwana safika ehlabathini sazalwa ngabazali abanesono sahamba sijikeleza ehlabathini uyazi.
First thing you know, like a little hooked over Jew, Paul.
Into yokuqala uyazi jeke la Juda lincinane lempumulo yetsolo uPaulos.
Carrying out the first thing,
something. Yeah.
He said, Abba, Father.
Abba, Bao.
You hear me begin to come, see?
Why, Abba, say, Kala, Uza, Abon?
Predestined us to our inheritance in Him which was predestinated to us. We inherited before the foundation of the world. See?
Was Missel and Ganga Pambil, Gully Fale to Elikuye. Elal Miseretin and Ganganga Pambil, Abon, Salid Lalifanga Pamgok, Sir Westabati, Abon.
Oh, for His own purpose to work out His own good will. That's exactly to be a God and Savior.
Oh, Ganga and Jongoe, Akiok Sevens, Octanda, Okokwake, Unjalogan, Yuzabem Tiko, Nom Sindis.
In whom ye also trusted after that you heard the word of the truth.
Anytime Kuya Nani Nagli, Vile Zilenyaniso.
Then who is the truth?
Kwangbani Nyaniso.
Jesus is the truth. The truth of the gospel.
Oh yes, Winyaniso. Inyanso Evangeli.
What gospel?
AP Evangeli.
There's only one gospel.
Inyakupela Evangeli.
Galatians 1 said, "Door, angel preach any other gospel, let it be accursed."
This is the gospel. The
gospel of your salvation. Not another name given under heaven whereby you must be saved, but in the name of what?
Akuko kamali bilnikwe upanzwe zulu eni akusindiswa ngalo. Kokoe kamen landoni.
Oh, man. In whom after that you believe you were sealed.
Any ten ukholwa nokholwa kuye natywinwa.
After you believe.
Oh, emva kokubani kholiwe.
How can we just run over that, brother?
Singathini ukudlula nje kuloo nto bazalwana.
Let's just leave it for tonight. What are you saying?
Masiyeke nje okwangokuhlwa nje nithini nina.
Oh, man. I just can't go any farther than that.
Oh, bet. And now, Conje, we are Pamblanok Nog.
Let's leave it for tonight.
Masiyeke okwangokuhlwa nje.
I just can't leave that word seal, how you get in there.
And now, Conje, ushiye la gama ukuthwina indlela ongena ngayo apho.
Inheritance by predestination. I inherited something.
Ilifa ngokumiselwa ngenxa engaphambili ndidle ilifa okuthile.
What inheritance?
Ilifa lantoni?
There had to be somebody leave me an inheritance.
Kwafuneka kubekho umuntu othile ondishiyela ilifa.
Why do you say Jesus left you an inheritance?
Ngoba uthi uYesu anishiya nelifa.
Beg your pardon.
Andiva.
Jesus never left me an inheritance. Jesus never left you an inheritance.
UYesu akazange andishiyele ilifa. UYesu akazange akushiyele ilifa.
He only came down and paid for your inheritance.
brought you to your heaven. But your name was put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world.
God gave you your inheritance.
Your inheritance is first. Jesus only comes.
Oh, yes, where's Anje?
Here's the way he's trying to make it. God said, well, a lot of people lost. I don't want to be saved, so I'll send Jesus down. Perhaps maybe he'll somebody feel sorry and know what I've done and get saved.
Abaninzi, Nancy, the last time I'm going to be here. Uthixo wathi ke baninzi abantu abalahlekileyo akukhona mnye kuboya kusindiswa ngoko ndiza kuthuma uYesu ehle mhlawumbi uya umntu ozivayo nobutyala eze azi into endiyayenzayo asindiswe.
Oh mercy. I wouldn't run my office like that, even as poor as I do run it sometimes.
Oh, iba nenceba. Bendingeke ndiyiqhuba lo hlobo iofisi yam nanjengokuba ndiyiqhuba ngamaxesha athile.
I wouldn't do it like that. How about God?
Yabona bendingena kuyenza loo nto.
God, by his foreknowledge, see exactly who would be saved and who wouldn't be saved.
UThixo ngokwazi kwakhe kwenxenga phambili wabona kanye ukuba ngubana uyokusindiswa nokuba ngubana ongasayi kusindiswa.
He sent Jesus to save those that he had already chosen.
Wathumela uYesu ukuze asindise abo wayesele ebanyulile.
Didn't Paul say five verses behind this?
Yes.
That he chose us in him before there even was a word.
Akazange atsho Paulus kwiivesi ezintlanu emva kwale ukuthi wasinyulela kuye ngaphambi kokuba labakho nokubakho ihlabathi. Nalo ilifa lethu.
God chose us. And let Jesus come and pay the price.
UThixo wasinyula waze wavuma ukuba uYesu eze ahlawule ixabiso.
The what?
Ela liyintoni?
The shedding of his blood that no sin would be accounted to us.
Ukuphalaza kwakhe igazi lakhe. Ukuze ungabikho sono sinokubalelwa kuthi.
Nothing you do.
Akukho nto uyenzayo.
If you, he that sins willfully, after receiving the knowledge of the truth, there is no more sacrifice.
Kodwa ukuba wena, lowo nangabomi emva kokuba ekwamkele ukuyazi inyaniso, akusasele dini.
Now, that's where you rise up against it. How about that, Brother Branham?
Ngoku, kwayenako apho niyakuvela khona kwakhona nithi uthini ngaloo nto mzali noBranham.
But just remember, see? Who have received the knowledge of the truth.
Kodwa khumbula nje, yabona, othe wakwamkela ukuyazi inyaniso.
They never received the truth, they just received the knowledge of it.
Abazange bamkele inyaniso, bamkela nje ulwazi lwayo.
See? It's impossible for those who were once enlightened may partake of the Holy Ghost, tasted the power of the good word.
Yabona, akunakwenzeka kwabo bakhe bakhanyiselwa benziwa amadlelane ngomoya oyingcwele bawancamla amandla elizwi elihle njengaloo makholwa esemideni phaa emva.
So many wrote me letters on that.
Abaninzi bandibhalele incwadi ngaloo nto.
Those borderline believers walk out there. Joshua and Caleb went out over there.
Loo makholwa esemideni ahamba yakufika apho uYoshua noCaleb bewelela kanye ngaphaya.
Why?
Ngoba
I would go call that the Holy Ghost, the land out there.
Ngoku sakubiza oko ngoba ngumoya ingcwele ilizwe eliphaya. Nakube siza bephuma apha okanye apha phezulu sithi oku ngumoya oyingcwele babe besemva phaya uyabona. Nako apho likhoyo edinga kuphaya. Ke kuba bangathumela intlola ezilishumi ibe nye kwisizwe ngasinye. Ukuze sonke isizwe nokwazi ukuba liyintona ilifa lethu siza kubekwa phi na kweli cala apho bonke bayakubekwa khona ngoko ndiza kuthumela intlola. Bonke bayakufika apho bethu hayi siza kubizwa ngokuba singabaqinileka abangcwele ukusukela ngoko uya phambili hayi asinakuyenza loo nto
yabona.
UYoshua noCaleb bathi ndiza kubona ukuba luhlobo luni na. Ngoko bawela ngapha bakhangela. Bethu baya kufika baza basika isicumba esikhulu sesidiliya zabo babuya behla. Bathi mfo lihle lihle ngenene nakuthabathana ezinye zazo zimnandi ngenene.
Oh, that's good, but oh, look at those feet. Oh, couldn't do it.
Osimnandi kodwa oh khangelani kwezo zinkulu oh bese ngena kubanako. Simelana onke lamahlelo makhulu zonke ezo zinto ezinkulu. Oh kubi kakhulu asamna kubana uyenza loo nto hayi mhlekazi. Akunamsebenzi noba ngubana asinako hayi mhlekazi. Baze baqalisa ukuthi o masibuyele emva kwiimbiza zenyama zaseyiputa ngekungcono ukuba besihleli phaa ezantsi. Asinakwenza oku le ndlela imcinwa kakhulu siyazi ukuba asinakuyenza le nto asinakuyenza leya. UKhalebi wakudala wathi zolani nonke. UYoshua wathi thulani nonke ngabanye manike ndithethe into.
Oh,
ndilusisi, lusisi, lusisi, asinakubanako ukuyenza. Oh, sasingekhe. Ke kufanele ukuyeka ipati yamakhasi yam mzalwana uBranham. Ukuba ndimele kukuyeka iinwele zam zikhulu ezibe njengomfazi omdala ndiyazi nje ukuba ndingenza ntoni na. Ukuba ndimele ukuthi ndikhule ibhulukhwe zam ezifutshane mna mna bethu ndandingeke nje uyazi. Kwaye kuba kufanele ndiyeke izaga zam kwaye kufanele ndenze loo nto. Mzekelo ndini ulusizi wangabom. Ewe. Andinakuyenza nje loo nto. UYoshua wathi, oh, kumnandi, hallelujah, singalithabatha. Yayintoni na? Babekhangele kwizixeko ezikhulu ezazakhelwe iindonga. Babe uYoshua noKhalebi bekhangele kwidinga elenziwa nguThixo. Hlalani kunye nelizwi akunamsebenzi no ngubani na hlalani kunye nelizwi.
Peter said, repeat every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for remission of sins. For the promise is unto you.
Kuba uPetros uthe, gudukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolwe izono zenu. Kuba idinga likuni.
What promise?
Liliphi ilizwe ledinga?
And to your children. And to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Nakubantwana benu, nababonke abakude. Esukuba inkosi uThixo wethu iya kubabiza.
Don't let this hurt. Closing, please don't. See?
Musa ukuvuma oku kukwenzakalise ekuvaleni. Nceda ungakhe, yabona?
Oh, you pilgrim holiness in Nazarene. You come out into sanctification. Walk right up here to the spot to where you even could see the grace. And then turned and went back.
Apo ninama pilgrim holiness nama Nazarene. Neza nangena kanye kungcwaliswa nahamba kanye apha naye kwindawo apho nathi nadla khona idileya naze najika nabuyela emva. Yabona okwenzekayo? Nanko undonakele andizange nihambe niwelele elizweni.
Show me one Nazarene pilgrim holiness right here on the grounds today having great healing campaigns with signs and wonders done.
Ndibonise umNazarene abe mnye okanye umpilgrim holiness okanye nawuphina wabo kwiziseko zanamhlanje. Bene mvuselelo ezinkulu zempiliso nemiqondo nezimangaliso isenziwa.
Show me one.
Ndibonise abe mnye.
You settled down with Egypt. Went back to the garlic pot.
Nahlala phansi kunye neyiputa. Nabuyela emva kwimbiza zekonofolo.
You stopped the Kadesh Barnea. That's right.
Nema kwa Kadesh Barnea. Njalo loo nto.
Watch. Let me give you a spot in Hebrews 6 chapter.
Khangela kwaye mandininike indawo yenu kumahebhere sahluko sesithandathu.
For it is impossible for those which were once enlightened.
Kuba kunakwenzeka kwabo bakha bakhanyiselwa.
You know better. If you don't, you know it now.
Nani sazingcono ukuba anazi niyazi ngoku yabona.
And was a made partaker and tasted a heavenly gift.
Nenziwa amadlelane nancamla kwizipho zasezulwini.
Tasted. See?
Nancamla yabona.
People go to church and sit around and say, you know, they could be right. That could be right.
Abantu babaya enkonzweni baze bahlale bathi We ask bona baseno bavanyansile oko kuseno kwa kunyani.
Could be just the same, but I tell you, boy, it takes a lot of faith to do that.
Kungenzeka ngendlela efanayo kodwa ndiyakuxelela mfo kufuneka uba ube nokholo oluninzi uze wenze laa nto.
Taste the heavenly gifts and has counted the blood of the covenant an unholy thing which you sanctify.
Bangcamla kwizipho zasezulwini baze balibalela igazi lomnqophiso okwento engento enangcwaliswa ngalo.
Like a preacher, his mother sends him away, he says, I got a calling to be a servant of the Lord.
Njengomshumayeli umama wakhe uyamthumela athi ndinobizo lokuba sisicaka senkosi.
All right, the first thing I have to do is wash your boy, honey, and I'm going to send you away to some school.
Kulungile into yokuqala endimele ukukuyenza kukukhangela ibhunga sithandwa ndiza kukuthumela kude kwisikolo esithile.
The worst thing she ever done.
Yeyona nto imbi wakhe wayenza kunjalo.
They'll take all out of him that God trying to put in here.
Bayakhupha konke kuye oko uThixo azama ukukufaka kuye.
Then, now what God?
Ngoko kukhangela.
For if we sin willfully sin, after we have received the knowledge of the truth, the knowledge.
Kuba ukuba sithi sone ngabom emveni kokuba sakwamkela ukuyazi inyaniso, ulwazi.
See, in the scripture, you know that the Bible says he's the same yesterday and forever.
Yabona uya esibhalweni wazi ukuba iBhayibhile ithi yena isekwanguye izolo namhlanje ngona phakade.
See, it's the knowledge of the truth.
Yabona loo nto lulwazi lwenyaniso.
To see that we turn away and count the blood of the covenant.
Ukuyibona siyale sibalele igazi lomnqophiso.
A man say, oh yes, I believe in God.
Umntu uthi, oh ewe, ndiyakholwa kuThixo.
Why don't you make the first step?
Kulungile, wenza inyathelo lokuqala.
Sure, I believe in sanctification.
Ngokuqinisekileyo ndiyakholwa kungcwaliso.
Right, you're on the borderline. Right up here, ready to receive the Holy Ghost.
Kulungile, usemdeni, unyuke kanye waza kufika apha ulungele ukwamkela umoya oyingcwele.
But you look over and say, I don't know about that.
Kodwa ukhangela ngaphesheya uthi, andazi malunga nokuya.
If I don't have to act like, you know, I don't know.
Ukuba kufanele ndenze kanje, hayi. Andazi.
You know what they call them people? I don't know where I could do that or not.
Yes, Baba Biza, go by and do another band. Andazi, no one guys, and I don't know when you're high.
I believe I'll just go rejoin Tide.
Ah, and they'll call rock band, they'll call a family and join. I want.
You know what happens?
Why, yes, Baba Biza, go and do
another. He said it's impossible for them to ever enter in.
What, I'm not going to say, go Baba again.
They have sinned away their day of grace.
Bayonile yaphela imini yabo babalo.
The Bible said so.
IBhayibhile ithethe ngolo hlobo.
I know that's rough, but the Bible says, have tasted the heavenly gift and counted the blood of the covenant wherewith.
Ndiyazi ukuba oko kungcwabalala. Kodwa iBhayibhile ithe bangcamle kwizipho zasezulwini balibalela igazi lomnqophiso ekwathi ngalo. Bathi ndiyakholwa kungcwaliso obulungileyo okucocekileyo ubomi obungcwele.
Sure. But you, when you've seen the baptism of the Holy Ghost and the baptism and all these other things of the Bible, and you have done what?
Ngokuqinisekileyo kodwa wena xa uthe wabona ubhaptizo lomoya ingcwele ukuze ubhaptizo nazo zonke ezinye ezizinto eBhayibhileni ube wenze ntoni?
You counted the blood of the covenant wherewith you were sanctified an unholy thing.
Ulibalele igazi lomnqophiso owangcwaliswa ngalo njengento engcolileyo.
What in the world brought you up there, man?
Yintoni ehlabathini ebekuzisa apho phezulu, ndoda?
What kept you from being a low-down sinner?
Yintoni ekugcine kubeni ungabi ngumoni ophantsi?
What took sin out of your life and smoking and drinking and women and things out of your life that shouldn't be there?
Yintoni ekhupha isono ebomini bakho nokutshaya nokusela nabafazi nezinto ezinjalo ebomini bakho ezingamelwanga ukuba lapho?
What did that?
Yintoni eyenze oko?
The blood of the covenant.
Ligazi lomnqophiso.
Then you come up close enough to taste the grapes from the other land and a shame to the gospel. A friend of your denomination. God have mercy.
Ukuze unyuke usondele kangangokuba ungcamle kwidiliyazi elinye ilizwe uze ube nentloni ngevangeli. Woyike ihlelo lakho uThixo makabe nenceba.
Yes, sir. Kind of the blood of the covenant, an unholy thing, and then dispatch the works of grace.
Ewe mhlekazi, balibalele igazi lomnqophiso njengento engcolileyo baza benza ngokunxamnye nemisebenzi yobabalo.
It's impossible for him to ever enter into the land.
Akunakwenzeka kulowo ukuze abe nokungena kwelo lizwe.
What happened? I asked him.
Kwenzeke ntoni? Ndiyanibuza.
I'm a typologist. And any man that knows the Bible is a typologist.
Ngoku ndingumthelekisi wezinto. Kwena uphi na umuntu oyaziyo iBhayibheli ingumthelekisi wezinto.
Did one of those men ever hit that promised land? Not one of them.
Ingaba omnye walo madoda wakhe walichatha elo lizwe ledinga? Akho namnye kuwo. Kubani wabanako? Kubani wawelela ngaphaya?
Those who went first, come back and say we can take it.
Amen.
We can have the Holy Ghost because God said so.
Ngabo wayokuqala bazi babuya bathi singalithabatha singanawo umoya oyingcwele kuba uThixo utshilo.
Peter said on the day of Pentecost, if I would repent and be baptized in the name of Jesus Christ, I should receive the Holy Ghost for the promises of me.
UPetros wathi ngomhla wePentecost, ukuba ndingaguquka ndibhaptizwe egameni likaYesu Kristu, ndiyakwamkela umoya oyingcwele idinga lam.
I'm willing to do it. Mine, the promise is mine.
Ndikhuthalele ukuyenza loo nto. Elam, idinga lelam.
You get it?
Niyayifumana?
Now the promise is mine. I receive it, it's mine.
Ngoku idinga lelam. Ndiyalamkela, lelam.
Here it is. There's the one.
Ngokuqinisekileyo lelam. Nali, yayingabo kuphela.
Oh, you say, but Brother Branham in the resurrection, they won't be there.
Oh, uthi, kodwa mzana uBranham eluvukweni, abasayi kubakho.
Oh, they won't, no, sir.
Oh, abangeke, hayi mhlekazi.
Jesus said, they said, and you're making yourself as great as Moses. And you said you saw Abraham.
Uyesu watho, bathi, kwaye na uzenza mkulu njengo Moses. Kwaye wena utewa uko, wena wambona uAbraham.
And he said, and Abraham's been dead.
Was what? No, Abraham ufile.
Why, you're not over 50 years old. And you said you saw Abraham.
Ngoba awukabi ngaphezu kwamashumi amahlanu eminyaka. Ube uthe wambona uAbraham.
He said, before Abraham was, I am.
Wathi ngaphambi kokuba uAbraham abekho ndikho.
Oh my, the I am of the present eternal God.
Oh, bet undinguye ohleli ekho uThixo onginaphakade.
Not yesterday, not tomorrow, I am. See? Ever present God. The Elohim. I am.
Hayi izolo, hayi ngomso, ndinguye. Yabona? UThixo uhlala ekho Elohim, ndinguye.
Let him talk up, it's going to kill him, man.
Ngoko bamnyusa babeza kumbulala ngoko.
He said, well, our fathers eat man in the wilderness for 40 years.
Bathi kulungile, oba ubethu badla imana entlango, amashumi amane eminyaka.
God rained bread right down out of heaven and fed him.
UThixo wanisa izonga zehla kanye ezulwini wabondla.
They went to church and they were good church members for 40 years.
Bahamba baya enkonzweni kwaye babe ngamalungu alungileyo enkonzo amashumi amane eminyaka.
My mama died at this church and everything like that.
Umama wam umdala wafela kanye kule nkonzo nayo yonke into lolo hlobo.
My father's eat man in the wilderness for 40 years.
Oba wadla imana entlango amashumi amane eminyaka.
And Jesus said, and they're every one dead.
Waze uYesu wathi baye bafile bonke ngabanye.
Dead means the eternal separation.
Ukufa kuthethwa ukwahlukana ngona phakade.
They're every one dead.
Bonke ngabanye bafile.
But I say to you, that I'm the bread of life that comes from God out of heaven.
Kodwa ndithi kuni, mna ndisonga sobomi esehla sivela kuThixo siphuma ezulwini.
A man eats this bread of the Spirit. He's got eternal life and he can't perish.
Umntu odla esonga somoya, unobomi okunaphakade kwaye akanakutshabalala.
Now raise him up in the last day.
Kwaye ndiyakumvusa ngomhla wokugqibela.
Oh, brother, isn't he wonderful?
Oh, mzalwana, akamangalisi.
We see his running spirit going through our midst.
Siyakubona ukucala kwakhe komoya kuhamba phakathi kwethu.
We see performing miracles and signs and wonders.
Siyambona esenza imangaliso nemiqondiso nezimanga.
We hear it written right out of the word here and see it confirmed right out there. Oh, my.
Siyaliva libhaliwe kanye apha elizwini silibone lingqinelwa kanye apha phandle. Oh, bethu.
Amehlo abonele indebe yokubhalwe elizwini bathi yethu akamangalisi nawe uYesu Nkosi mangalisayo.
In another 2 minutes or 3, there'll be a water baptismal service rendered here.
Ngeminye imizuzu emibini okanye emithathu yaba ukho amanzi okubhaptiza ayakukhutshwa apha.
And I'm those who are going to be baptized, let the women go over here and the man over on this side.
Kwaye ngoku abo baza kubhaptizwa abafazi mabaphume ngapha amadoda aphume kweli cala.
And now the man to my left over here on this side.
Kwaye ngoku amadoda ngasenxele kwam ngapha kweli cala.
And the women over here, there'll be sisters in there with clothes ready.
Baza abafazi kweli cala kuyakubakho dade phaa phakathi abanempahla esele zilungile.
And if any man or any woman here this morning has convinced that you believe in the word of God.
Kwaye ukuba indoda okanye umfazi olapha kusasanje othe waqonda ukuba uyakholwa kwilizwi likaThixo.
And you believe that God keeps his promise.
Ube ukholwa ukuba uThixo uyaligcina idinga lakhe.
That if a man will fully repent of all his sins.
Lokuba ukuba umuntu uyakuthi ngenene aguquke ezonweni zakhe.
Now the blood hasn't done a thing yet. No, it's just your faith in God.
Ngoku igazi alikenzi into, hayi, lukholo lwakho nje kuThixo.
God's calling. Just calling you.
Kwaye uThixo uyabiza nje. Ebiza wena.
That's what's doing it now.
Nako okwenza loo nto ngoku.
I've never been baptized.
Andizange ndibhaptizwe.
Well, if I could just start and do different.
Kulungile, kulungile. Kuba ndingaqalisa nje kuba ndenze ungekuko.
That's the thing. Start, then you do different after you make your start. See?
Oko into yokuqala ukuze wenze ngokwahlukileyo emva kokuba uqalisile, yabona?
You got to turn around.
Yeah, amen.
Just start, see?
Uyakujika uqalise, yabona?
You say, well, I never see it just like that.
Uthi kulungile andizange ndiyibone kakuhle ngolo hlobo.
Oh, brother dear, I want you to show me one scripture for any man.
Kulungile mzana othandekayo ndifuna ukuba undibonise isibhalo sibe sinye apho nawuphina umntu.
I've offered this for 31 years of ministry around the world before bishops and so forth.
Ndinikezele ngoku isithuba samashumi amathathu ananye eminyaka yolungiselelo kwihlabathi jikelele ngaphambi kobhishophu nokunjalo.
For one person was ever baptized any other way but in the name of Jesus Christ.
Apho umntu omnye wakha ubhaptizo nangayiphina enye indlela ngaphandle kokuba kube segameni likaYesu Kristu.
And everyone that wasn't baptized in Jesus' name had to come and be baptized all over again.
Yes.
In the name.
Kwaye wonke umntu owayengezange abhaptizwe egameni likaYesu Kristu kwafuneka ukuba eze abhaptizwe kwakhona. Amen.
God only had one name, and his name is Jesus.
Uthixo wayenegama elinye kuphela, kwaye igama lakhe nguYesu.
That was his son. He took the name of his son.
Yayingunyana wakhe lowo wathabatha igama lonyana wakhe.
God, now Jesus the body was a man. We know that. That was the son of God that was overshadowed.
Uthixo ngoku uYesu umzimba wawungumntu siyayazi loo nto. Wona wawungunyana kaThixo wayegutyungelwe.
Now we do not believe in the oneness type of people that says God's like your finger.
Ngoku asikholelwa kuhlobo lobunye abantu abathi uThixo ufana nomnwe wakho.
We believe the three attributes of God.
Sikholelwa ukuba kukho ezintathu impawu zikaThixo.
Three attributes of God. God manifested in but there's one God. See, right.
Impawu ezintathu zikaThixo uThixo abonakalaliswe kuzo kodwa kukho uThixo omnye yabona injalo loo nto.
We do not believe that we believe in the
sikholelwa kwi
let me make it like this. We believe that God lived in three offices.
Mandiyenze ngolu hlobo siyakholwa ukuba uThixo wahlala kwizikhundla ezithathu.
He had an office on earth one time.
Wayenezikhundla emhlabeni ngaxesha lithile.
You women go to this side and you men go to this side. It's getting ready.
Ngoku ninabafazi yani kweli cala nize ninamadoda niye kweli cala awubalungisayo.
And they're getting ready for baptismal service now.
Kwaye balungisela inkonzo yobhaptizo ngoku.
And now, God had three offices.
Kwaye ngoku uThixo wayenezikhundla ezithathu.
One of them was called the fatherhood or the father dispensation.
Esinye sazo sasibizwa ngokuba bubuyise okanye isigaba sikayise.
The other one was called the sonship.
Esinye sasibizwa ngokuba bubunyana.
The other one was called Holy Ghost.
Size esinye sibizwe ngokuba ngumoya oyingcwele.
Now, today, what dispensation is Father working in today? Holy Ghost.
Ngoku namhlanje yintoni isigaba sexesha asebenza kuso isena namhlanje ngumoya oyingcwele.
What was he in the days gone by? Jesus.
Why indoni yena ngemihla yadlulayo? UYesu.
What was his days before that?
Why indoni yena ngemihla ngaphambi koko?
But it was just one God. Is that right?
Kodwa enguThixo nje omnye kuphela. Ingaba kunjalo?
Father, Son, and Holy Ghost.
Uyise, Nyana, nomoya oyingcwele.
Those three offices of one God. One God.
Abo bathathu. Ezo zikhundla zithathu zikaThixo omnye. UThixo omnye.
But now, Father is not a name. Is that right?
Kodwa ngoku uyise akalilo igama. Ingaba kunjalo?
Well, I ask you.
Ndifuna ukunibuza.
Now, I'll give you Matthew 28:19, where Jesus said, go to therefore, teach all nations, baptize them in the name, in A-N-E, name of the Father.
Ngoku ndifuna uninika uMateyu isahluko sesibhozo, ivesi yeshumi nethoba. Apho uYesu wathi, hambani ngoko nizifundise zonke iintlanga, nibabhaptiza egameni, G-A-M-E-N-I, egameni loyise.
I want to see how well you know your scripture.
Ngoku ndifuna ukubona ukuba nisazi kangakanani na isibhalo.
Tell me when I get off the line.
Ndixeleleni xa ndiphuma emgceni.
And he said unto them, go ye into all the world, preach the gospel to every creature.
Waze wathi kubo hambani niye kulo lonke ihlabathi nishumayele indaba ezilungileyo kuyo yonke indalo.
He that believeth and is baptized shall be saved.
Lo ukholweyo wabhaptizwa uya kusindiswa.
He that believeth not shall be damned.
Lo ungakholwanga uya kugwetywa.
These signs shall follow them that believe.
Nanzi ke imiqondiso yokulandelana nabo bakholweyo.
My name they shall cast out devils. Is that all true?
Egameni lam bayokhupha idemoni. Inyaniso leyo?
Speak with new tongues, take up serpents.
Bayokuthetha ngelwimi ezintsha, bayokuphatha inyoka.
Now, I'm going to quote you Matthew.
Ngoku ndiza kunicaphulela uMateyu.
Now, listen.
Ngoku phulaphula.
I ask any historian.
Ndicela nawuphina umntu wezembali.
Now, this is on tapes, this goes to all the world.
Ngoku oku kusekhasetini, oku kuye kwihlabathi lonke.
I ask any historian to come to me and bring me any text of scripture, any text of scripture, or any history.
Ndicela nawuphina umntu wezembali ubayeze kum andizisele nasiphina esicatshulwa sesibhalo nasiphina esicatshulwa se okanye hayi sesibhalo nasiphina esicatshulwa sesibhalo okanye nayiphina imbali.
Any burst of history that ever showed that any Protestant, that anybody ever baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost until the Catholic Church ordained it in the Nicene Council.
Nasiphina esiqendu sembali esakha sabonisa ukuba nawuphina umprotestanti awakhe nabanina wabhaptizwa egameni loyise nyana moya oyingcwele lade ibandla lobukatolika lakumisela kwibhunga lasenaisin.
That's on tape that goes across the world. 37 different languages are translated in.
Ngoku oko kusekhasethini kuya kwihlabathi lonke kumashumi amathathu anesixhenxe elwimi ezahlukeneyo okuguqulelwa kuzo.
I'll pay your way across the ocean.
Ndiyakuyihlawulela indlela yakho yokunqumla ulwandle kunjalo.
Father, Son, and Holy Ghost is a false, bogus Catholic dogma and not a Christian baptism.
Uyise, Nyana, nomoya oyingcwele yimfundiso yobuxoki yobukatolika ingelulo ubhaptizo lobuKristu kunjalo.
Luther brought it from the Catholic Church's catechism. Wesley adopted it. Come on.
ULuther waphuma nalo kwibandla lamakatolika nekatekizimu. Wesley wakuthabatha oko wenyuka.
But this is the day of the manifestation of the sons of God. When the mystery has been hid since the foundation of the world, it's to be made known.
Kodwa lo ngumhla wokubonakalaliswa koonyana bakaThixo. Xa imfihlelo ezazifihlwe ukusukela ekusekweni kwehlabathi ziyakwaziswa.
This is the hour. Sir.
Yiyo lelo yure ngokuqinisekileyo.
Remember, there was never a person in the Bible ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost.
Kumbula, akuzange kubekho umuntu eBhayibhileni wakhe wabhaptizwa egameni loyise nyana moya oyingcwele.
For 300 years after the death of the last apostle, there was no one ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost.
Isithuba samakhulu amathathu eminyaka emva kokufa kompostile wokugqibela, akuzange kubekho wakhe wabhaptizwa egameni loyise nyana moya oyingcwele.
They had read both pre-Nicene fathers, the Nicene Council.
Babene ndikhe ndazifunda zombini, pre-Nicene fathers, the Nicene Council.
And from there they've organized what they call the Christian Universal Church and made an organization out of it and forced all people to it, which was the Catholic Church.
kwaye kusukela ngoko benza umbutho oko bakubiza ngokuba libandla lehlabathi lonke lobuKristu baze benza umbutho ngalonto banyanzela wonke umuntu angene kulo lona elo yayilibandla lamakatolika.
The very word Catholic means universal, a universal Christian church. Worldwide, one church to cover the world, and it's Christianity.
Kwa el kama katolika litheta okwehlabathi lonke ibandla lehlabathi lonke lobuKristu ehlabathini jikelele ibandla elinye lizelizalise ihlabathi kwanobuKristu.
They forced people to it.
Babanyanzela abantu babangene kulo.
In there, they adopted, they've taken down Venus and put up Mary.
Apo bazithabatha khona bathabatha behlisa uVenus baze baxhoma uMaria.
They've taken down Paul or Jupiter and put up Paul.
Bathabatha behlisa uPaulos okanye uJupiter baze baxhoma uPaulos.
It's still pagan. Right.
Isebubuhedeni. Kunjalo.
The Catholic Church come out there and after 500 years
ibandla lobukatolika laphuma apho kwaye emva kwamakhulu amahlanu eminyaka.
They got a play going on in Louisville now, I've been here.
Banomdlalo weqonga oqhubekayo ngoko eLouisville uPen Hur.
They have the Ten Commandments on goal.
Babe ne Ten Commandments kungekudala kuxesha elidlulileyo.
I wish you'd ever take one of them, if they could, of the 1500 years of dark ages.
Ndingqina ukuba babe nokuthabatha omnye wayo uba babe nokuba nako. Oweshumele nesihlanu namakhulu eminyaka ezigaba zobumnyama. Ndingwela ukuba babe nokukufaka.
1500 years of pagan persecution. When they forced everybody and killed them, murdered them, strung them up.
Ishumele nesihlanu namakhulu eminyaka yentshutshiso yabahedeni. Ngethuba babenyanzela wonke umuntu baze bababulale, babagwinda, babaxhoma phezulu.
Put an ox on one, an ox on the other hand, make them either kiss the crucifixion, start one this way or that way.
Babeke inkabi yenkomo kwelinye icala nenkabi yenkomo kwesinye isandla. Baze babenze bancamise umnqamlezo ungenjalo babhekise enye ngapha okanye enye ngapha.
I put my hand right in the switchman behind the posts where they stood there, cut their tongues out, called them witches and everything else.
Ndikhe ndabeka isandla sam kanye eSwitzerland emva kwezibonda apho bemakhona. Abanqumla amalwimi bawakhupha baze babiza ngokuba ngamagqwirha nayonke enye into.
Exactly right. Right.
Loo nto injalo kanye. Injalo.
That same spirit exists today.
Kwaye kwaloo moya mnye ukho namhlanje.
It's just a law that holds it down.
Ngumthetho nje kuphela obambileyo ukuba ume.
Wait till it gets its freedom.
Linda nje ude ufumane inkululeko yawo.
The Bible said so.
Ibhayibhile itshilo.
Just wait till it shows its color till it gets a chance to.
Linda Jeute, bonakale into yiyo. Fumane ithuba lokwenza njalo.
You might vote it in pretty soon for all I know.
Isenokuvotela kokutshanje ngawo konke endikwaziyo, yabona?
It will. It'll come. There's no way keeping it out. It's got to come.
Kuyakuba njalo. Kuyakufika oko. Akukho ndlela yakukugcina ungenzi. Kumelwe kukuthi kuze.
Right. It's got to come. It's coming.
Injalo loo nto kumele kukuza kuyeza.
So when it does, you just watch.
Ngoko xa kufika ze ndikhangele nje.
But brother, you want to know this one thing. I know who I have believed.
Kodwa mzalwana ufuna ukwazi into ibenye ndiyamazi loo ndikholwe kuyo. Haleluya.
Marching right on. That's it.
Ndiyamatsha ndibheka phambili yabona nantso ke.
There's a time when I told the writer of the Lamza. Lamb's the Bible.
Kukho ithuba apho umbhali xa ndaxela umbhali weBhayibhile iLamza.
When he looked and seen that ancient sign of God, just exactly that exactly. Three little dots in it.
Ngethuba ekhangela wazwabona laa mqondiso yakudala kaThixo ichanekile kanye amachaphazana amathathu amancinane. Ndathi zintoni ezo?
He said that's God in three attributes.
Wathi nguThixo ekwiimpawu ezintathu.
I said such as Father, Son, Holy Ghost.
Ndathi ezinjengoyisenyana nomoya oyingcwele.
He looked at me and said, you believe that?
Wandikhangela wathi uyakholwa kuloo nto?
I said yes.
Ndaze ndathi ewe mhlekazi.
He said, I've seen that the German the other night. I thought she was the prophet of the Lord.
Wathi ndalubona lo calulo ngobunye ubusuku ndacinga ukuba wawungumprofeti wenkosi.
God bless your heart.
Wathi uThixo ayisikelele intliziyo yakho.
But now I know him.
Wabeka ingalo zakhe ngapha yakwam wathi ngoku ndiyazi ukuba kunjalo.
He said these American people don't even know what.
Wathi abantu baseMelika bayazi nokuyazi ukuba yintoni na.
They don't even know nothing.
Wathi abazi kwanto.
Said they're trying to take an Eastern book and make a Western book out of it.
Wathi bazama ukuthabatha incwadi yasempuma benze incwadi yasentshona ngayo.
They don't even know their Bible.
Abazazi kwa iBhayibhile zabo.
He said, there's no other name given under heaven, no other name for everybody that ever baptized in the name of Jesus Christ.
Wathi akwagama linikiweyo phansi kwezulu, akwagama limbi, bawonke umuntu wakhe wabhaptizwa wabhaptizwa egameni likaYesu Kristu.
There's no such a thing as three persons in one God.
Akukho nto enjengeziqo ezithathu kuThixo omnye.
That is Brother Lanza, Dr. Lanza, the translator of the Lanza Bible.
Wayengumzalwana uLanza, uGqirha Lanza.
Which is a bosom friend of Eisenhower and all the great diplomats of the world and everything else.
Ong umhlobo senyangweni Eisenhower nabo bonke ababalulekileyo bahlonipheke kubehlabathi na yonke enye into.
Told his arms around, he said, someday they'll shoot you for that.
Waphosa ingalo zakhe ngapha yakwam wathi ngenye imini bakukudubula ngenxa yaloo nto.
But said, remember, all those people died for a cause.
Kodwa wathi khumbula bonke abo bantu bafela isizathu.
I like to be like when old Peter was set in the prison.
Ndingathanda ukuba njengoPetros omdala ngethuba efakwe entolongweni.
There's a little boy in there. He was all nervous.
Kwakukho inkwenkwe encinane apho kwaye yayiphathuzela.
He said, oh, what's the matter?
Was what? Oh, intoni ingxaki?
Said, you know you're going to be executed.
Yathi uyazi uba uzakunqunyulwa?
Peter said, yep.
UPetros wathi, ewe.
He said, well, you'll fix him Saturday.
Yathi ke ulungisela ukufa namhlanje.
He said, yep.
What, ewe.
He said, well, aren't you afraid?
Yathi ke ba, awoyiki?
He said, nope.
What?
He said, you must be one of them they call the Christians.
Yathi nginoba ngomnye wababiza ngoba ngamaKristu.
He said, yep.
What? Ewe.
He said, what happened? And he told you.
Yathi kwenzeke ntoni? Waze wayixelela.
He sat down and told him the story.
Wahlala phansi wayixelela ibali.
As it went on, come down. He said, and I could have been free this morning.
Kwathi lisaqhubeka wehla wathi. Kwaye bendisenokukhululeka kusasa nje.
I could went and joined some of the denominations and just lived on.
Bendisenokuhamba ndijoyine elinye lamahlelo abo ndize ndiphile yabona.
I could have been free.
Bendisenokukhululeka.
But I started out the gate of the city. I seen one coming walking in.
Kodwa ndiqale ukuphuma esangweni lesixeko ndaza ndabona ozayo engena.
I know who you are.
Ndazi ukuba ungubani na.
I said, Lord, where are you going?
Ndathi Nkosi uyaphi?
He said, I'm going back to be crucified for you.
Wathi ndiphindela ekubeni ndibethelelwe kwakhona.
He said, I'll come out on back.
Wathi ndiyabuya nje kwakhona.
Just then he said, who's the name Simon Peter?
Khona ngoko bathi, kubani onegama linguSimon Petros?
Here I am.
Wathi ndimlo.